Nthawi ya nsonkhano uno ife tikutsegula Baibulo tsopano ku mutu wa 1 wa Eksodo kuti tiyambe usiku uno kuphunzira. Ndiphunziro lalitali kwambiri, ndipo tikuyesetsa kulisanja ilo basi mausiku angapo, chifukwa chimene ine ndikuchitira izi kuti ine ndikukhulupirira chitsitsimutso chizipitirira kudutsa isidala ndipo mwina mwake kumapitirirabe. Ife sitikufuna kuti tiyambe mochuluka za pamene iwe ukungomverera njira yako. Ndine wokhulupirira wankulu mu zimenezo. Ndi chifukwa chake ine ndili pano mu chitsitsimutso ichi. Ine sindikudziwa. Ine izo zonse ndi chisinsikwa ine pamene manejala anandiyimbira ine madzulo ano za misonkhano uko ku Macon, Nashville. Ndikudutsa kumeneko ndipo ife talepheretsa chilichonse, ena iwo anali ndi nyumba zoyankhuliramo zomwe ife takhala tikuyesera kupeza kwa zaka zitatu kapena 4-5 zapitazi kukhala mpaka ochuluka anthu 20,000. Ndipo ife tinachoka pa msonkhano womaliza, mundikhululukire ine, ku Meridian tinali nawo 4,500 mkati, ndipo sitikudziwa amene anali kunjako. Ataima mumvula ndi mikuntho ndi zinthu, ife atayimirira kunja uko. Ndipo pamene ife tinachoka ku Tallahassee, izo zinali chimodzimodzi. Ife sitinakhoze ngakhale kuti tipeze malo oyikapo anthu. Ndipo mzimu woyera unati, ima, kazipita ku nyumba tsopano, kadikirire, ine ndikukonzekera kukutumiza iwe kutsidya kwa nyanja. Chabwino, ndine ndili pano. Ine ndangolepheretsa misonkhano 7. Ndangotsiriza kumene kulepheretsa misonkhano 7, ndipo umodzi wa iwo kuno mu Indiana, Connersville, ndipo umodzi wa iwo uko mu Alberta, Canada, pabwalo lalikulu kumeneko, muwakhala anthu 25,000. Ife takhala tikuyesetsa kuti tipeze bwalo limenero kwa kanthawi, ndipo basi pamene ife talipeza ilo, ndipo chilichonse chakonzeka kuti tiyambitse msonkhano wa fuko lonse kumeneko, kumene ife tikuyembekeza anthu 40,000. Mzimu woyera unati, ima, ndiyeno kunditumiza ine kuno kukachisi monga usiku uno. Mukuona, mwaona, iwe umeenera kuchita zimene iye akukuuza iwe kuti uchite. Inu mukuti kodi inu monga siye magulu anthu ngati amenewo kuti abwere ku kukachisi wang'ono kambiri. Chabwino, tsopano dikirani miniti, ife tikumutumikira Mulungu. Mukuona, Filipo anasiya chitsitsimutso chachikulu pamene iye anali ndi Samaria yense akusunthika. Ndipo anapita kutali mchipululu, Gaza, ndipo anayima kumeneko kuti apeze munthu mmodzi, ndipo sanabwerere konse ku chitsitsimutsocho. Mkulondola uko, mpaka ku chipululu, Gaza, anakapezako munthu mmodzi wa Chiethiopia, iye anatembenuzidwa. Ndiyeno, iye anapololoka kuchokera kumeneko, iye sanabwerere konse ku Samaria kachiwiri, kumene iye anali ndi chitsitsimutso chachikulu. Sopano ife ndithudi tikuthokoza chifukwa cha utsogoleri wa mzimu woyera. Ife tiyenera kumapita momwe tikutsogoleredwa kuti tizipita. Ndipo ine ndamverera kutsogozedwa motsimikizika kwambiri kuti ndibwere kuno mu msonkhano uno kudzachita izi. Kodi ine ndangokhala pang'ono? Oh, mundikhululukire ine mbale. Pano pali ena ngapo nawonso. Mbale Freeman, ngati inu mungathe, mwina mwake atengeniwo. Wina wake yomwe alibe Baibulo, chipangano chakale, ife tikuphunzira mu chipangano chakale, makamaka usiku uno, chifukwa ife tikutenga ndondomekoyo. Kwezani mwamba manja anu ino amene mungafune limodzi kotero kuti iwo akhoze kulibweretsa ilo kwa inu. Muzibweretsa mabaibulo anu, mapensulo anu ndi mapepala ndi chilichonse, ndipo kuti muzikhoza kumalimbapo mutuwo. Usiku wathawu ife tinakhala mochelerapo pang'ono. Usiku wathawu ine ndiyesera mwakukhoza kwanga kuti ndiwombole zimenezo usiku uno ngati nkotheka. Ine ndimangowakonda mawu mwabwino kwambiri mpaka pamenene ndilowa mu iwo, ine ndimangosocheramo. Ine ndikuganiza ife tinapita kuchokera ku Genesis mpaka kuchivumbulutsa usiku wathawu, njira yonse kudutsamo. Ine basi ndinangoyiwala za nthawi yonse ndi china chilichonse. Ino ndi nthawi yoyamba kuti ndikhale nawo umodzi wa misonkhano iyi kwa zaka 7. Sabata yotsatirayi, ine ndinatseka chitsitsimutso kukachisi. Ndiyangati akukumbukira chomwe ulaliki wanga wotsanzikana unali. Kodi msilikali wosadulidwa uyu ndi ndani akuyesera kunyoza nkhondo a Mulungu wa moyo? Umenewo unali ulaliki wanga wotsanzikana kukachisi. zaka 7 zapitazo, wotsiriza sabata yakubwerayi. Chabwino, ntsikana wanga wang'ono apo anali usinkhu wa masabata awiri akubadwa. Ine ndinamulonjeza Mulungu ngati iye anga ndilole ine ndikhale kufikira iye atabadwa. Ndiye ine ndidzapita, ndiyeno ine ndayenda kuyambira pamenepo, usiku kapena uwiri uku ndi uko. Chotero Ambuye anatidalitsa ife munjira zopambana. Pena pake pafupifupi theka la miliyoni miyoyo yatembenuka mu wathu msonkhano wathu omwe. Tangolingalirani za zimenezo mu zaka 7 izo zikusonyeza 30,000 mu tsiku limodzi. Inu mukudziwa izo nzopambana. Nthawi zonse ine ndikaganiza za zimenezo ndimapukusa mutu wanga. Lero kulandira makalata ochokera uko ku Africa amene anati kumwera konse ku Africa kwakundowezekanso akonzeka, tikungofuna kudziwa tsiku limene ife titi tidzabwerereko. Oh my, ndiyeno ambuye anapereka masomphenya ndipo anati ku India anthu 300,000 amenewo akakhala pa msonkhano umodzi. Inu zilembani zimenezo mudzaone ngati izo zilizoona kapena ayi. Tsopano zochuluka kwambiri pa zimenezo zimene zimapitirira pa machiritso zokhudza machiritso. Ine ndikuyesetsa kupeputsa malingaliro wanga kwa zimenezo tsopano kuti ndizingophunzitsa mawu. Tsopano ndine dzanja losauka pa zimenezo. Koma ine ndimakonda kunena zimene ine ndikuzidziwa za iwo. Ndipo tsopano la Mulungu ife tidzakhala ndi la Mulungu mawa mafunso. Funso lililonse palemba limene inu mukufuna lingaliro langa lake. Ndipo chotero ife tidzayesetsa kuzibweretsa izo kudutsa mu Baibulo mopambana momwe ife tingatere la Mulungu mawa. Inu muzibweretsa izo la Mulungu mawa lisanafike mpaka loweruka usiku. Funso lililonse palemba chilichonse chimene chimasokoneza malingaliro anu. Ndipo awo adzakhala mafunso la Mulungu mawa. Inu mukuzikonda zimenezo? Tsopano ngati inu muli ndi china chake, inu mudzangoti ine sindikumvetsa momwe zinthu izi zingakhoze kukhalira. Chabwino mudzazibweretse izo ndipo tidzaone ngati tingapite limodzi mwina mwake tonse aife limodzi tikhoza kuzipeza izo. Ine ndidzachita mwakukhoza kwanga kwambiri kuti ndidzazifoletse izo mulemba, chifukwa ine ndikukhulupirira kuti izo ziyenera kukhala mwa malemba kapena izo sizili zovomerezeka. Tsopano usiku wa thawu ife tinatenga chiyambi choyamba cha mpingo. Mulungu akumulonjeza ndani? Abrahamu, amene ali atate wa ife tonse. Pakuti anali Abrahamu lonjezolo linapangidwira, ndipo Abrahamu yekha amene anapangidwira lonjezolo kwa iye ndi mbewu yake. Ndikulondola uko Abrahamu ndi kwa mbewu yake, ndipo mbewu yake sanali anake onse koma mwa Isaki mbewu yake inayitanidwa. Ndikulondola uko ndipo apa pali zotsatira za mbewu ya Abrahamu. Yesu Kristu ndiye mbewu ya Abrahamu. Ndipo ife pokhala kufa mwa Kristu timatenga mbewu ya Abrahamu, ndipo ndife olandira cholowa monga malonjezo. Amen. Mulungu adalitsidwe. Ife pano amene tikupitilira kuti tidutse pamene mwamuna mkazi adutsa zaka 25 zakubadwa, ino mukhoza kukumana nazo izo. Maona masiku au nyamata anu atha. Ndipo kuganiza lonjezo la ulemerero limenero pamene ife tikuyang'anizana ndi kulowa kwa dzuwa, ndi chiyani chimenecho? Kodi moyo watha? Oh ayi, moyo sunayambe yapobe. Oh ife tikungopita, ine ndikungolakalaka pakanakhala njira ina imene ife tingakhoze kukhazikika kufikira pakuti nthawi nkusatanthauza kanthu ndikungokhala muno monga chomwecho ndikuzitulutsa zinthu zimenezo kuchokera mmalemba pamaso pa anthu. Iwo ali pamenepo abwenzi, ine ndikhoza kutsimikizira izo mwa Baibulo la Mulungu. Ndimothandizidwa ndi Mzimu Woyera kuti mmodzi aliyense wa inu amene ali mwa Khristu wobadwa mwatsopano kuti limodzi la masiku awa imvi izo zidzasintha ndipo makwinya adzachoka pa nkhope yanu. Inu mudzabwerera kukakhala mnyamata kapena mtsikana kachiwiri ndi kukhala ndi moyo kwa nthawi zonse. ndi Kristu Yesu. Ine ndikhoza kukusonyeza anenu pamene Mulungu anatsimikizira izo mu Baibulo, anasonyeza mitunzi ndi zilemba za izo, ndipo analonjeza izo ndi kulumbirira pa izo kuti iye adzazichita izo. Ndizopambana bwanji ndidzamukonda mkazi wanga ndiye zedi kuposa momwe ine ndikuchitira tsopano. Ndithudi ine sindikudziwa momwe izo zidzakhalire, koma ine ndidzatero kuti iye adzakhala wanga, zedi adzakhala nzanga, iye adzatero osakhala ndi ana kapena kanthu, koma ana omwefe tili nawo kuno pa dziko lapansi adzakakhala kumeneko ndi ife ngati iwo abadwa mwatsopano. Ukonkulondola kodi zimenezo sizikakhala zopambana? Ine ndinkakonda kuganiza amayi ankakonda kumandiwuza ine mundikhulukire ine amayi, izi zinali musanadziwe bwinoko inunso kuti ife tidzakakhala ndi mapiko ndi kumakauluka tikuyendayenda kumeneko. Inu mukudziwa ndipo bwanji ine ndimakonda kudya, kumwa, kugwira na chanza ndi anthu chiyanjano. Ine ndinaganiza, oh my, zimenezo zikakhala zitatha ndiye, oh ayi, ine ndinadzapeza kuti Mulungu sanandipange konse ine ngero, iye anandipanga ine munthu. Ndipo ine nthawi zonse ndidzakhala ndili munthu, ndipo sindidzakhala konse ngero. Kumeneko ndikulakwitsa Mulungu ali nawo angero, ndithudi iye anawapanga angero, ndipo iye anawapanga akerubi ndi mapiko, ndipo iye anawapanga angero opanda mapiko. Pamene ine ndinkakonda kumva nyimbo zakale izi, pamene ine ndinali wochimwa ndikupita m'malo amenewo zangero wa maso a brauni akundiyembekezera, ine ndinkaganiza, oh my, ngero. Ndipo ine ndinadzapeza kuti limenero ndibodza la njerekezi, kunalibeko chinthu choterocho. Mukuona ndife amuna ndi akazi mwantheradi, ndipo ife tidzabwerera ku dziko lino amuna ndi akazi. Ukonkulondola ndiko kuphunzitsa kwa Mulungu. Pamene uziona zinthu zimenezo, izo zimakupangitsa iwe kumuyamikira Yesu Khristu. Sopano chimene ife tikuyesetsa kuti tichite usiku uno ndi kuponyera mthunzi wa chimene chipangano chakale chinali ku chipangano chatsopano. Ndipo zinthu zakale zonse, lemba limati, zinali zoyimira kapena mthunzi wa zinthu zomwe zili mkudza. Sopano phunziro lokongola usiku uno, Exodo, ife tinawasiya ana Israeli usiku atha. Kodi Israeli ankatchedwa chiyani iye asanakhale dzina lake Israeli? Ndani mukalasi muno angakhoze kuyankha kodi Israeli anali ndani iye asanapereke, asanapatsidwe dzina la uzimu limenelo? Tsopano wina wake asakhale mlaliki, ine ndinamuona mlaliki akukweza dzanja lake mwamba. Chabwino wina wake asakhale m'modzi wa alaliki inu, Yakobo. Ukonkulondola ndipo chiyani, ndi chiyani chinamupangitsa iye kuti alandire dzina la uzimu limeneli? Wina wake ananena china chake, anapambana ndi ngero ndipo analimbana naye, ndipo anati, ine sindikulolani inu mupite kufikira muti andidalitsa ine. Hei, inu mukufuna dzina la uzimu usiku uno, ingogwirani mzimu oyera. Ndikuti Ambuye, ine sindichoka pakachisi uyu mpaka inu mutandidalitsa ine. Zinthu zidzaoneka mosinthika pamene inu muzichoka. Inu mukhale otsimikiza basi monga Yakobo anachitira, inu mupeza ndalitso. Ndipo penyani iye anakhudza ntchafu yake, ndipo Yakobo anayenda mosinthika. Amen. Ine ndikuyembekeza zimenezo zikupita pansi mkati. Pamene iwe ulimbana ndi Mulungu, iwe umayenda mosinthika pambuyo pake. Penyani wamphamvu kumbali inayo ya mtsinje, mtsinje wa ung'ono, iye anali munthu wamphamvu wamkulu wobwerera mbuyo chonchobe kutali ndi Mulungu, akumuthawa mʼbale wake, akuthawa kwa Mulungu, koma wojintcha ndi wamphamvu. Ndipo kumbali inayo ya mtsinje kalonga wotsimphina, ndiwe kalonga pamaso pa Mulungu chifukwa uli ndi mphamvu ndi Mulungu ngati kalonga. Kalonga wotsimphina, ndipo iye anatsimphina moyo wake wonse momwe Mulungu amachitira zinthu. Kodi iye siodabwitsa? Sopano mbadwa, ife tinasira usiku wathawu mu Genesisi pamene kuti wotsiriza wa folo amene Mulungu anapereka lonjezo lake anali Abrahamu, Isaki, Yakobo, Yosefe. Mulungu chinali chiyani icho? Mwa Abrahamu ife tinapeza usiku wathawu kwa mpingo wa Chikhristu lero, kusankhidwa. kusankhidwa ndipo mwa Isaki kulungamitsidwa ndipo mwa Yakobo chisomo. Inu muyenera kukhulupirira mu chisomo ngati mutawerenga moyo wa Yakobo. Inu muyenera kuona kuti kunali kusankhidwa ndi kuyitana chifukwa zinthu zimene munthu amene anachita. Koma komabe Mulungu anali atamudalitsa iye, Mulungu anali atamuwuza iye zimene zikanati zidzachitike. Chotero iye anamuyitana iye. Koma inu mukuzindikira iye atatha kulimbana ndi ngelo uyu, zinthu zinayamba kuoneka mosinthika. Ndiye pamene iye anafika pamaso pa Farao, iye anati, umwe nda njira wanga wakhala zaka zambiri. Mulungu anali atamudziwitsa iye kuti iye anali mwenda njira. Sobano ndipo mwa Yosefe ungwiro. Zindikirani masireja atatu, kulungamitsidwa mwachikhulupiriro, kuyeretsedwa kupyerera mu magazi, ubatizo wa Mzimu Woyera. Kenako ungwiro, kupatsidwa ulemerero. Baibulo linati, iwo amene iye anawalungamitsa, izi ndiza kwa malingaliro a uzimu. Iye analandiranso ulemerero. Ndikulondola uko. Iye amene iye anamulungamitsa ndiye ngati iye watilungamitsa ife tsopano. Ife tapatsidwa kale ulemerero mu chikhalidwe chake. Osati iye yadzatero, iye watero, watipatsa ulemerero. Ndikuti izo ndizakuya, sichoncho izo, koma ndi zimene lemba limanena. Mulungu anamuwuza Abrahamu, ine ndakudalitsa iwe, ndipo ine ndakupanga iwe Atate. Osati ine ndidza, ine ndatero, ine ndakupanga iwe, ndipo iwe udzabwera kwa ine musinkhu wa ukalamba, iwe udzapulumutsidwa. Ndipo ine ndachita kale izo, ine ndanena kale chomwecho, iwe ulibe chochita nazo izo, izo ndizopanda mangawa. Mulungu anatsimikiza kuti adzakhala nawo mpingo wake. Chotero nthawi iliyonse pamene iye anapanga pangano ndi munthu, munthu amaswa pangano lake. Ndipo iye akuchita abelero, munthu nthawi zonse amaswa pangano lake ndi Mulungu. Koma Mulungu sangaswe pangano lake ndi munthu. Chotero ine ndidza. Inu mukuzindikira kumbuyo uko pamene iye anamuuza Adamu pachiyambi, iye anati, sopano musachite izi. Ndipo inu mukhoza kuchita izi, ndipo musachite izo. Adamu anapotoloka pamenepo, ndipo anakaswa ilo. Koma ndiye Mulungu anaona kuti iye anali atatayika. Iye anati, ine ndidzayika udani, ine ndidzayika udani pakati pa mbewu yako ndi mbewu ya serpenti. Ndipo iye adzavulaza mutu, ndipo kapena iye adzavulaza wake, mutu wake udzavulaza chidendene chako. Sopano ine ndidza. Pamene Mulungu anena kuti iye adzachita chilichonse, inu mukhoza kuyembekezera kuti icho chichitidwa. Pamene munthu anena kuti iye achita chilichonse, ine sindimadziwa za zimenezo. Koma Mulungu anamuza Abrahamu kuti ine ndidzakupulumutsa iwe ndi mbewu yako ya pambuyo pako. Osati Abrahamu yekha, komanso mbewu yonse ya Abrahamu mopanda mangawa. Ndikuti ngati mungandikhulupirire ine, ine ndikukhulupirira, ine ndikhoza kufula pang'ono. Taonani, inu simukuzindikira basi anthu chomwe izo zikutanthauza. Mwina mwake ena inu simunaganizirepo mozama mokwanira kuti mulowe muzimenezo. Mulungu waupatsa kale ulemerero mpingo wake. Iwo amene iye anawalungamitsa, iye anawapatsanso ulemerero mu mpingo mwa Khristu. Ngati inu mwalungamitsidwa mwa Khristu, inu mwapatsidwa ulemerero mwa Khristu kale, monga momwe Mulungu akukhudzidwira. Yesu anati, chotero khalani inu angwiro, ngakhale monga Atate anu kumwamba ali wangwiro, inu mungakhale bwanji wangwiro. Koma pamaso pa Khristu usikuno, Mkhristu aliyense wobadwa kachiwiri ndi wangwiro. Ndine wangwiro basi mwa Mulungu monga Khristu anali, inu muli inunso wokhulupirira wina aliyense, pakuti si chiyero changa ndi chiyero chake. Mulungu sangavomereze changa, ine ndilibe chilichonse, koma ine ndinabwera mwa Khristu mwachikhulupiriro. Ndipo mwa Khristu ine ndili mwa iye, ndi wangwiro pamaso pa Mulungu. Penyani mwanzimu umodzi, ife tonse timabatizidwa kulowa mu thupi limodzi, ndipo timadzakhala ziwalo zathupi ili. Mu Aroma 8:1 chotero palibe kutsutsidwa tsopano kwa iwo amene ali mwa Khristu Yesu, amene sayenda monga mwathupi koma mzimu. Ndipo munthu yemwe ali mwa Khristu Yesu amatsatira zinthu za uzimu kwa dziko ndi malingaliro a chithupi, izo ndi zopusa, koma kwa iwo amene amakhulupirira, iwo ndi moyo wosatha. Amen. Ndi zimenezotu. Oh, ndi zopambana bwanji. Ndiye nchiyani chingakupwetekeni? Inu muli mwa Khristu. Ndipo motsimikiza basi, monga Mulungu anamuukitsa Yesu kwa akufa, ife tidzabwera mwa Khristu. Amen. Inde, ife tiyenera kutero. Mulungu analonjeza kale izo. Pakuti motsimikiza basi, monga thupi limenelo likukwera mwamba, ine ndili menemo. Thupi limenelo, ine ndiyenera kupita nalo ilo. Tsopano mukuti inu mumakhulupirira muchitetezero cha muyaya ndiye Mbale Branham, mwanjira ina ine ndi matero. Ine ndimakhulupirira kuti mpingo uli wotetezedwa mwa muyaya. Mpingo uli. Mulungu ananena kale kuti iwo udzakaonekera pamaso pa iye wopanda banga kapena khwinya. Mpingo udzatero. Tsopano chinthu chotsatira, ngati inu muli mu mpingo, ndiye inu mumakhala otetezedwa ngati muli mu mpingo. Iye amene abwera kwa ine, ine mwanjira iliyonse sindidzamutayira kunja. Ndikulondola uko, ndipo mvetserani, apa pali mawu a munthu azimenezo, Yesu Khristu, Yohane Woyera 5:24, iye aliyenseyo. Iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma ine, ali nawo tensi yatsopano, moyo wosatha. Zimenezo sikungochokera ku msonkhano umodzi kupita ku wina. Moyo wosatha, ndipo sadzabwera ku chiweruzo kapena chitsutso, sadzatayidwa konse, koma wa tensi yakale, wadutsa, wachoka ku imfa, wapita ku moyo. Yohane Woyera 5:24. Yesu anenena chomwecho. Ine ndine mkate wa moyo umene umachokera kwa Mulungu kumwamba. Makolo anu anadya mana muchipululu ndipo anafa, koma iye amene adya thupi langa ndi kumwa magazi anga ali nawo moyo wosatha, ndipo ine ndidzamuukitsa iye pa masiku otsiriza. Ndicho chimene iye ananena. Tsopano alipo ambiri amene amanyengezera kuti ali menemo, alipo ambiri amene akudzimenyera okha nkhondo ndi kuyesetsa kuti azikhala moyenera ndi kuyesetsa kuti azikakamizira mkati. Ine sindikuzidziwa zimenezo. Koma ngati iwo ali menemo, izo zimangokhala zophweka basi kukhala moyo wa Chikhristu monga zimakhalira kukhala moyo uliwonse. Chifukwa iwe uli mwa Khristu, ndipo palibe china koma kudzazidwa kokha ndi mzimu woyera kumakutsogolera iwe, ndikukulondolera iwe, ndikukutsogolera iwe. Ndipo bwanji ndithudi inu mudzalakwitsa ndi kugwa, koma inu simungakhoze kukhala pansi, chifukwa chimodzimodzinso momwe simungakhalire aphesira chimanga a kukhala mtengo wankuyu, inu simungakhoze kuchita zimenezo. Yesu anati, ndi zipatso zawo inu mudzawadziwa iwo, inu muli nawo moyo wosatha. Limodzi mwa matemberero akulu pa mpingo masiku ano ndi mantha. Aliyense amaopa pafupi kufa. Ndiye chichitike ndi chiyani? Ndani? Chiyani? Bwanji, Yesu anati, ngakhale zooneka zoopsa zidzafika, dzakwezereni mutu wanu ndi kusangalala, pakuti chachikulu chiwombolo chanu chandikira pamene zinthu izi zidzachitika. Tsopano momwe iye anautengera mpingo kudutsa mulemerero umenewo, momwe kumbuyo uko ngakhale mwa Abrahamu ndi Isake ndi Yakobo ndi onse amenewo, tanganani pa zolakwitsa zawo iwo anali nazo, koma Mulungu anali ndi iwo. Mthunzi, tanganani pa Abrahamu kwa miniti. Ine ndikudziwa kuti ndili nawo omvetsera a Aminiani ambiri usiku uno, koma ine ndikufuna ine. Ine ndikufuna ndilongosere izi kwa inu. Mulungu anamuza Abrahamu mwakusankhidwa ndi mwachisomo kuti ine ndidzakubweretsa iwe kwa ine musinkhu wa ukalamba. Mwakuyankhula kwina, ine ndidzakupulumutsa iwe, ine ndidzakutenga iwe, ndikudzakudutsitsa. Iwe udzakhala moyo wa nthawi yayitali. Iwe udzakhala ndi mwana, osati pokhala wopanda mwana Sara, iwe udzapita, ndipo iwe udzakhala ndi mwana, ndipo mwa mwana ameneyo ine ndidzapulumutsa naye dziko lapansi. Tsopano Abrahamu asanachite chinthu chimodzi choti chimuyenereze icho, koma iye mophweka basi, Mulungu anamuyitana iye. izo zinali zonse. Iye anali basi nkadiya kumusi uko munzinda wa Uri, anadzabwera uko muzigwa za Shinara, kuchokera ku nsanja ya Babulo, kuchokera kukupembedza mafano. Ine ndikuganiza bambo ake anali opembedza mafano. Ndipo ine ndikuganiza Labani adatha kufika kumusi uko anatsimikizira izo. Iye anali nawo mafano amenewo. Kodi iye akanawatenga kuti iwo ngati iye sanabwere kuchokera mu nsanja ya Babulo. Ndipo kuchokera mu anthu a Hamu kunabwera Nimrodi. Nimrodi anakhazikitsa nsanja ya Babulo yemwe inali kupembedza mafano koyamba pa dziko lapansi. Sopano ndipo penyani nsanja ya Babulo ija ikubwera mpaka musi. Babulo ndikumapitirira mpaka musi kudutsa kumeneko ndikudzathera chakuno muchivumburutso. Mkristu kupembedza mafano kwa chipembedzo kumana mizira kukhala chikristu. Oh, Yohane anamuona iye muchivumburutso 17 anamusirira iye momwe iye anakhalira ankaonekera ngati ndipo anavala dzina la Yesu ndi china chilichonse ndipo komabe ankawazunza ndi kupha woyera Mulungu wa moyo. Ngero anati bwera kuno ndipo ine ndikuonetsa iwe yemwe yali. Anati iye ndi mpingo waukulu umene ukukhala pamwamba pa ambiri pa mabiri 7 ndipo ukulamulira pa dziko lapansi ndi zina zotero. Momwe iye anamwera magazi a ofera chikhulupiriro cha Khristu. O chifundo, anthu ife tikukhala mu nthawi yotsiriza. Ndiyangata inu anthu omwe munamvapo zaka zapitazo kumusi kuno pamene iwo amati andimange ine kuno chifukwa cholalikira pa chilemba cha chirombocho. Pamene ine ndinanena kuti Mussolini pamene iye anabwera koyamba mulamuliro zaka 20 zina zosambetsetseka zapitazo, ine ndinati ngati Mussolini adzapite konse cha ku Ethiopia mulembe izi sipadzakhala konse mtendere mpaka Yesu Khristu adzabwere. Ndipo ndinati padzakhala timalingaliro titatu tatikulu, chikomunisi, fascism ndi nazism. Ndipo ndinati izo zidzathera mulingaliro limodzi, ndipo lingaliro limodzi limenelo lidzalamulira dziko lapansi, ndipo lidzawotcha mzinda wa Vatican. Inu mukukumbukira ine ndikunena zimenezo zaka ndi zaka ndi zaka zapitazo. Ndipo ndendende basi mwanjira imeneyo. Ine ndinati basi isanafike nthawi imeneyo kuti magalimoto amene anamangidwa molunjika mwakale mbuyo umo zaka 20 zapitazo kapena zaka 25 zapitazo. Inu mukhoza kukumbukira zaka 20 muli monse. Ndipo ine ndinati iwo azidzaoneka ngati dzira. Iwo adzaumbidwa amenewo ndi masomphenya. Adzakhala china chake maonekedwe ya china chake chonga icho. Ndipo umo ndi momwe iwo ati adzakhalire mkwatulo usanachitike. Koma Mulungu tsopano akumasula mpingo paliponsepo kukonzekera tsopano kuti iye akhoze kulowa mu mkwatulo. Ayenera kuopatsa iwo chikhulupiriro chokwatulitsa iwo usanalowe mu mkwatulo. Anthu ali mu mzimu wa tsiku lomaliza monga momwe iwo anali masiku anowa kudya, kumwa, kukwatira, kukwatiwa, zosawakhudza, osasamala, kumayendayenda ndi china chilichonse. Ndipo anthu a ku America wa ndi oyipa kwambiri pa dziko lapansi. Amutu amalingaliro apamwamba, osadzigwira, owopsya ndi onyoza, odziwa izo zonse. Ngati alipo malo aliwonse pa dziko lapansi ndi Baibulo langa pa mtima wanga, ndipo Mulungu podziwa kuti ine akuyangʼana pansi pa ine ndipo akudziwa kuti ine ndiyenera ndidzayime pamaso pake mawa usanafike. Ngati ndikanati ndinene chomwecho, malowa akusowekera missionary moyipitsitsa kuposa malo aliwonse pa dziko lapansi ndi USA, United States of America, gulu lalikulu kwambiri la chikunja umwene ndikuwadziwa kulikonse ali mu America. Heathen amatanthauza wosakhulupirira. Oh, iwo amakhulupirira theology. Iwo ndi ankhanza kwambiri ndipo obwerera mbuyo mpaka ino simungathe kuyankhula nawo mwanjira iliyonse. Ine ndikhoza kumutenga munthu kunja uko yemwe sanamvepo za Mulungu, akupembedza fano ndi kuchita naye zambiri mu mphindi 5 kuposa momwe mungachitire ndi munthu amene amadzenenera kuti ndi Khristu kamba wakale. China chake chimene chinapachikika pamenepo ndipo chinali ndi madzi ambiri owumitsira mitembo awa ndi kukhuthukira misempha yake. Zimandika ine mumalingaliro a imodzi ya malo osungiramo mitembo akale ozizira kumusi kuno kwina kwake ngati malo osungiramo maliro uko mkulondola kukhala mozungulira pamenepo kukalowa mkati kukaika. Ine ndimapita machali chakale amenewo akulu ndipo izo zimandika ine malingaliro a nyumba yosungiramo mitembo. choyezera cha uzimu chimapita 100 pansi pa 0. Iwe umayenera kudzigwedezera wekha mkati pafupifupi. Ine sindikunena izi mwantabwala, koma ndizoona. Ena iwo samadzi wankomwe za Mulungu amayimirira pamenepo ndikuti chabwino tsopano. Ine ndikukuwuzani inu, ine ndikukhulupirira ndizo zonse. Mai kalanga bwanji iwe wonyenga anthu. Iwo kukhala kunja kwa ufumu wa Mulungu, ndipo ukuphunzitsa ena kuti akhale kunja. Iwo amayika madzi ena ake menemo monga kumutengera munthu wakufa ku nyumba yosungiramo mitembo. Iwo amachotsa magazi ake onse ndikuyika mo china chake menemo kuti atsimikizire kuti iye wafa. Chabwino, umo ndi momwe iwo amachitira. Amatenga chipembedzo pang'ono chomwe anthu ali nacho, kapena chikhulupiriro pang'ono chomwe iwo ali nacho. Ndikubayiramo zakale zina, ndi fiolo jema iwo, ndikuwapha iwo moyipitsitsa, ndikuwasunga iwo akufa, ndizo zonse, izo nzoona, zopsa mayi, ndiyeno iwo amati, oh, ine ndinanena kwa mkazi, kodi ndine mkhristu, iye anati, ine ndikupatsani inu kuti mumvetsetse, kuti ndine wachimerika, ine ndinati, izo sizomwe ine ndinakufunsani inu. Wina anabwera pansanja anati mbale Bosworth anati kodi ndinu Christ dona? Iye anati bwanji kwambiri. Chabwino, iye anati ine ndikupatsani inu kuti mumvetsetse. Ine ndimatsa kandulo usiku uliwonse. Oh my, uyatsa kandulo usiku uliwonse. Zimakupangitsani inu kukhala mkhristu. Iwe ukhoza kuliwotcha dziko lonse, izo sizingakuthandize iwe nkomwe. Mpaka moto oyaka wa mzimu oyera utayeretsa solo yako kutchimo. Iwo kadali wochimwa, izo zimakhala mu mtima. Chabwino, ine ndimakhala ku America. Chabwino, izo sizimapanga kusiyana kulikonse. Izo sizimakupanga iwe kulikonseko. Mulungu samandilemekeza ine chifukwa ndine wa ku America. Iye samamulemekeza wa chi Germany chifukwa iye ndi wa chi Germany. Kapena wa chi Poland chifukwa iye ndi wochokera ku Poland. Iye samalemekeza wa chi Africa chifukwa iye ndi wochokera ku Africa. Chifukwa samakhala ndi chidwi ndi Africa. Komanso iye samakhala ndi chidwi ndi Germany. Kapena iye samakhala ndi chidwi ndi United States. Mulungu amakhala ndi chidwi ndi ufumu umodzi. Ndipo umenewo ndi ufumu wa Mulungu. Ndipo munthu wochokera ku mafuko onse amabwera mwa iwo. Ndipo iwo amabadwira mwa iwo kudzera mwa mbewu ya Abrahamu. Yomwe nali Yesu Kristu, ndipo amakhala olandira cholowa molingana ndi lonjezo. Fuko lililonse pansi pakumwamba limalamuliridwa ndi Satana. Baibulo linanena chomwecho, nyamata, izo zimayika chinthu chotsamwitsa, sichoncho izo? Satana anamutengera Yesu pamwamba ndipo anakamuonetsa iye mafumu onse a dziko lapansi. Ndikulondola uko, ndipo iye anati, iwo ndi anga, ndipo ine, ndimachita nawo iwo zomwe ine ndikufuna. Ndipo ndiwapereka iwo kwa iwe ngati iwe ugwada pansi ndikundipembedza ine. Yesu anati choka pano Satana. Mukuona, Yesu ankadziwa kuti iye adzakhala wolandira wa mafumu amenewo. Tsopano uko muchivumburutso pamene kutha kwa dziko, Bible linati sangalalani inu miyamba ndi onse inu aneneri oyera chifukwa cha mafumu a dziko lapansi adzakhala mafumu a mbuye wathu ndi Kristu wake. Ndipo iye adzalamulira ndi kulamulira kwa nthawi zonse. Daniele anamuona iye ngati thanthwe losemedwa kuchokera pa phiri likukuburuzikira mkati ndi kudzakantha fanolo kuphazi ndi kuliphwanya ilo nzidutswa. Ndipo ufumu wa Mulungu unakula pamene Khristu adzatenga ulamuliro mu zaka chikwi. Uko sikudzakhala kuli matenda kopanda chisoni. Aliyense mikono yonse idzapunthidwa kukhala zolimira. Ndipo ife sizidzaphunziranso za nkhondo aponso. Ndipo zonse, izo zonse zidzakhala zidatha pamene Yesu adzabwera. Kufikira pamenepo bola ngati Satana akulamulira mafuko, ndiye padzakhala nkhondo ndi mphekesera za nkhondo kufikira Yesu adzabwere. Amen. Mulungu atithandize ife. Pamene ine ndikuyang'ana pa inu ndikuzindikira usiku uno, nditayima pano ndikuphunzitsa kuchokera mu mawu a Mulungu kuti ndinu anthu opita kumuyaya. Mwamuna ndi mkazi aliyense, nyamata ndi mtsikana muno, adzakayima mukukhalapo kwa Khristu tsiku lina. Ine ndidzayenera ndidzakayankhire pa zomwe ine ndikunena pamaso panu monga wantchito wake. Ndipo ine ndingaleke bwanji kukuwuzani inu choonadi cha Mulungu. Ngati Mulungu walemekeza kwambiri mawu amene ine ndawalalikira, mpaka Iye wawasesa iwo kuzungulira dziko lapansi, ndipo wawalemekeza iwo nyumba zachifumu ndi kulikonseko, ndipo palibe nthawi imodzi imene Iye anenenapo kalikonse, koma chimene izo zinali ndendende basi, momwe Iye anenenera izo, ndiye, ndithudi, Iye sangandilole ine kuti ndinene china chake chimene chinali cholakwika. Ndipo ine ndikunena usiku uno mzango wa Chikhristu zilibe kanthu kuti ndiwe wampingo wanji. Kulikonse kumene iwe uli, ngati iwe suli mu ufumu wa Mulungu, mwa ubatizo wa Mzimu Woyera, ukubweretsa iwe mu thupi la Khristu, iwe ukanikizire mkati tsopano, pakuti iwe sukudziwa ola lomwe iye akubwera. Israeli kumusi uko tsopano mu Igupto, choyimira cha mpingo ukutulutsidwa Exodo mutu wa wani. Israeli anali ku Igupto pambuyo pa Yosefe. Tsopano izo zikundipatsa ine ndendende basi pafupi mamene tisate. Ine ndiyesetsa kusonkhanitsa zochuluka za izo momwe ine ndingatere. Tsopano iwo anali mu Igupto chifukwa cha chilala. Isake akupita kumeneko, ndipo akutenga mbadwa, ndipo kumeneko iwo ankakhala mu Gosheni. Koma Yosefe pamene iye anafa kufotokoza kokongola, iye anatchula za kuchoka kwa ana Israeli, ndipo anatchula zokhudza mafupa ake. Mvetserani ngati inu mungandikhululukire, ine ndikufuna ndigwetserepo. Inu mukudziwa ngati mungawerenge mawu monga chonchi apa, izo zili bwino. Koma inu ndithudi mukhoza kuphonya matanthauzo a iwo. Mawu amalembedwa pakati pa mizere. Yesu anati, ine ndazibisa izo kwa maso a nzeru ndi alunta, ndipo ndazululira izo kwa makanda amene atadzaphunzire. Maseminala za theology awa ali chimodzimodzi basi monga wansembe ajana ali kumbuyo uko, ndi wansembe wankulu ndi onse a iwo amene ankawerenga mawu, koma analephera kuti amuone Yesu kukhala Khristu. Mukuona chimene ine ndikutanthauza. Tsopano tayang'anani pambadwa zimenezo. Ndi chifukwa chiyani Yakobo wokalambayo pamene iye amafa kumusi uko mu Igupto anati, musadzandiyike ine kuno. Ndipo iye anamupangitsa Yosefe kuyika dzanja lake pa ntchafu yolumalayo. Ndipo analumbira pa Mulungu kuti sadzayika mʼmanda mafupa ake kumeneko. Kodi inu mumadziwa zimenezo? Anati, mudzanditengere ine kwathu ndikukandiyikako ine mʼmanda. Tayang'anani pa Yobu kumbuyo uko atakhala atazingwa atasefukira ndi zithupsa, ndipo iye anatemberera tsiku limene iye anabadwa. Bukhu lakale kwambiri mu Baibulo ndi Yobu, ndipo ilo linalembedwa Genesis lisanalembedwe. Yenyani iye atema pamenepo akupesa yake ali ndi phale atakhala panja kuseri kwa mulu wa phulusa. Ine ndinalalikira za zimenezo kuno nthawi ina kwa pafupifupi miyezi itatu molunjika. Anthu ena amandipatsa ine, amandilembera ine, kumandiuza ine ankati, mʼbale Bill, ndiliti pamene inu mudza muchotse Yobu pa mulu wa phulusa. Ndipo ine za iye atakhala pamenepo nthawi yopambana ija yakusankha, china chake chinkayenera kuti chichitidwe ola la ziro lija. Koma inu mukudziwa chimene chinachitika pamene ife tinamuchotsa iye pa mulu wa phulusa. China chake chinachitika. Umo ndi momwe ife timayesera kuchita zitsitsimutso izi. Ife timatengera chidwi cha anthu kulozera kwa Khristu, kenako nkuwagwira malo awa mpaka utapeza malo omwe ungakayendetsereko izo. Ndicho chinthucho ndiwo Mzimu Woyera ukukonzekera kumamverera mzimu wokusuntha pakati pa anthu, ndipo umadziwa pamene kupha kwakonzeka. Zindikirani ndi amene Yobu atakhala pamenepo wokhumudwitsidwa, mkazi wake kumene anamutembenukira iye nayenda nati, Yobu, bwanji osamutukwana Mulungu ndikufa? Iye anati, iwe ukuyankhula ngati mkazi wopusa. Iye anati, Ambuye wapereka, Ambuye watenga, lodala likhale dzina la Ambuye. Apa panabwera mamembala a mpingo kumeneko, ndipo anadzakhala atatembenuzira misana yawo kwa iye kwa masiku 7. Ndichitonthozo bwanji? Anati, Yobu, ndiwe wochimwa wanseri, iwe wakhala wokuchimwa. Yobu ankadziwa kuti iye anali asanachimwepo. Anaonetsa chimene iwo ankadziwa zokhudza zimenezo. Chotero mukukhumudwako munthu wolungama, Mulungu akuchita ndi woyera mtima. Iye anatumizako munthu dzina lake Elihu, ndipo Elihu sana mutsutse iye poka kumutsutsa Mulungu. Koma Elihu anamuuza iye anati, tsopano Yobu, iwe waona zinthu zonse izi? Iye anati, tsopano akubwera mmodzi wolungama amene atadzayime muchiolekanitsa pakati pa munthu ochimwa ndi Mulungu oyera. Ndiyeno adzakhala munthu ameneyo yemweyo ati adzapite kumanda kuti akamulire, ndipo iwe sukuzimvetsa izo. Zikadzatero iye adzauka. Iye pamene Yobu anamva zimenezo, yanayimirira pa mapazi ake. Mayi, mphezi zinang'anima, mabingu anabangula. Chinali chiyani chimenecho? Mneneri anabwerera mumpita wa Mulungu kachiwiri. Mayi, maso ake anatsekuka. Iye anati, ine ndikudziwa momboli wanga ali moyo. Taonani zakafolosa uzande yasanabwere pa dziko lapansi. Ine ndikudziwa momboli wanga ali moyo, kupitirira ali moyo. Ndipo pamasiku otsiriza zakathusa uzande zotsiriza yadzayima pa dziko lapansi. Ngakhale mphutsi zidawononga thupiri, komabe munofu wanga ine ndidzamuona Mulungu. Yemwene ndidzamuona ndekha, ndipo maso anga adzamuona, ndipo osati wina. Ndi zimenezo tu pamenepo pamene iye anakonzekera kuti afe. Anati, mudzandike ine chakuno ku Palestina. Enako panadzabwera Abrahamu ndi lonjezo. Sara anafa, iye anamuyika iye pafupi ndi Yobu. Anagula kagawo kamalo ndi kumuyikapo iye. Pamene Abrahamu anafa, iye anagona pafupi ndi Sara. Abrahamu anabala Isaki, Isaki anafa, ndipo iye anagona ndi Abrahamu. Isaki anabala Yakobo, Yakobo anafa kumusuko mu Igupto. Iye anati, musadzandike ine kuno, lumbirirani kuti inu simudzandika ine kuno. Mudzatengere mafupa anga ndipo mudzakawayike iwo kuntunda uko limodzi ndi abambo anga. Chifukwa chiyani? Chifukwa chiyani? Izo sizinalembedwe mbali, zili pakati pa nzere. Yosefe pamene iye anafa anati, tsopano inu muyike mafupa anga umu mubokosi, koma musadzandike ine kuno, musadzandike ine kumusi kuno. Inu mudzanditengere ine kuntunda uko, ndipo mudzakandike ine uko mdziko lolonjezedwa. Mudzakandike ine kuntunda uko. Chifukwa chiyani? Anati, Mulungu adzakuchezerani inu tsiku lina. Ine ndikusiya mafupa anga kuno kuti adzayimirire china chake. Chimodzi-modzi monga momwe Yosefe anasira mafupa ake, momwemonso Yesu anasiya manda otseguka. Muheberi aliyense wokalamba amamenya pansana, wotopa ndi wothodwa amadzandima chakumeneko. Ndipo Aigupto onse awo akayang'ana kumeneko ndi kuona bokosi laling'ono lakale lija. Ine ndimayenera kuti ndiyang'ane pa izo kuno, osati kale litali, kabokosi kakang'ono kantovu, kanthu kophwanyika. Ndiko kumene mafupa ake ayenera kuti anagona iwo ali nawo iwo ku nyumba yosungiramo zinthu zakale kumeneko, ndipo ine ndinayang'ana pa izo. Iye anati, ndiko kumene mafupa a Yosefe anayikidwa pamene Mose anawanyamula iwo ndi iye. Ndipo Mwehebera aliyense akuyang'ana amenemo ankati, tsiku lina zidzasinthidwa kumusi kuno, ife tidzatuluka. Mneneri wanali ndi chikhoto chokongola chimene chinkayimira Khristu mwanjira iliyonse, monga ife tinali nazo muphunziro la usiku wathawu. Iye anati, chifukwa iye ankadalira pa zimene Mulungu anamuuza Abrahamu. Ndi zimenezotu pamenepo, ine ndikudalirabe chinthu chomwecho usiku uno chimene Mulungu anamuuza Abrahamu. Ine ndidzakupulumutsa iwe ndi mbewu yako. Ine ndikukhulupirira zimenezo. Tsiku lina inu mudzachoka kuno. Ndipo iwo anakhulupirira zimenezo. Ndipo tsiku lina mafupa a Yosefe okalamba, Mose anayamba kutuluka. Mzimu Woyera unayankhula ndi iye unati, inu mukuyiwala china chake Mose. Pitani kumusi ndipo mukatenge mafupa a Yosefe. Mose anawakulunga iwo, ndipo apa yakubwera. Lawi la moto likumutsogolera iye wakudziko lolonjezedwa. Ndipo anakawakwirira iwo pambali pa Isaki ndi Yakobo. Chifukwa chiyani? Iwankadziwa kuti kunali kudza zipatso zoyamba za iwo amene anagona. Iwankadziwa kuti kunali kudza chiukitsiro limodzi la masiku amenewo. Iwo ankadziwa mmodzi wolungamayo yemwe Yobu anati, ine ndikudziwa momboli wanga ali moyo. Ndipo pa tsiku lotsiriza yadzayima pa dziko lapansi. Ndipo iwo anadziwa kuti Yobu anali nalo lingaliro pamene yakanati ayime. Kotero iye anati, mudzandike ine kuno. Iwo ankafuna kudzakhala ndi Yosefe kapena ndi Yobu. Ndipo iwo anakwiriridwa chakumeneko mu Palestina chifukwa ilo linali dziko lolonjezedwa. Ndipo iwo ankadziwa kuti chiukitsiro sichikanati chidzakhale mu Igupto, icho sichikanati chidzakhale kuluya, icho sichikanadzakhala kwina kuli konseko, icho chikanadzakhala ku Palestina. Kotero iwo anakawayika iwo kumeneko. Kenako kunadzabwera Yesu, iwo mmodzi wolonjezedwayo. Yohana muchitira iye zomwe iwo ananena kuti iwo akanadzatero. Ndipo Yohana mupha iye, iye anafa. Solo yake inatsikira ku Gehena. Anakalalikira kwa miyoyo imene ili mundende. Anakatengako makiyi a infanti Gehena kumulanda njerekezi. Anabwereranso mawa wa Istala. Ndipo pamene iye ankabwera kudutsa paladiso, iye anagogoda pa khomo. Haleluya, ine ndikukhoza kumumva iye akuti, ana, Abrahamu akuti ndindana ameneyo, ine ndine mbewu yako, mbewu ya Abrahamu. Daniela anati ndindana ameneyo, ndine mwala umene unadulidwa kuchokera ku phiri. Ndi awo pamenepo oyera chipangano chakale atagona pamenepo akuyembekezera kuti avekedwe mu paradiso. Iye anatsegula chitseko. Abrahamu anati, kodi ife tikutuluka kuatsala pang'ono kuti kuche pa dziko lapansi, tiyeni tikonzekere kuti tizipita. Abrahamu anati, kodi tingayimeko pang'ono, ine ndikufuna ndionenso mzindawu. Chabwino, inde ine ndikukawachezera ophunzira anga kwa masiku 40. Ndipo mawa wa Istala iye anauka. Ndipo Matei 27 amanena kuti matupi ambiri a oyera amene anagona mu fumbi la dziko lapansi anauka, ndipo anatulukira mu mzinda, ndipo anaonekera kwa ambiri a iwo mu mzindawo. Ine ndikukhoza kumuona Sara ndi Abrahamu akubwera wapansi mu msewu akuti, wokondedwa, taona apo iwo asintha zinthu izi pang'ono pokha. Tayang'ana chapa momwe izi zikuonekera. Wina wake anati, kodi banja lija ndi ndani pamenepo? Izo zikuoneka ngati iwo ndi alendo. Iwo akuti ife atidziwa. Anachoka pamaso pawo monga iye anadutsira pa khoma inu mukudziwa, ndipo iwo sanamudziwe nkomwe kapena kumuona iye akubwera mmenemo. Anachokapo iwo anali ndi matupi a ulemerero, ndipo iwo anaonekeranso pa dziko lapansi. Haleluya! Kwa zipatso zoyamba za umboni wa mphamvu ya Mulungu ndi chiukitsiro, apo iwo anali kuberedwa ndi kuvulidwa maulamuliro. Ndipo anayitenga imfa ndi Gehena nkuzikantha izo. Ndipo anauka mawa wa Istala, ndipo analowa mu ufumu ndi iye. Zosadabwitsa iwo anati, mudzandike ine ku Palestina. Iwo ankadziwa kuti chiukitsiro chikanati chidzakhale mu Palestina. Chotero lero mbale, inu mukhoza kukhala nacho chilichonse chimene inu mukufuna, chipembedzo chonse chozizira chakale cha mwambo chimene inu mukuchifuna. Koma mudzandike ine mwa Khristu, pakuti iwo amene ali mwa Khristu, Mulungu adzawabweretsa limodzi ndi iye mu chiukitsiro. Nena ni chilichonse chimene inu mukufuna ndi kuzitchaizo kutentheka ndi chilichonse chimene inu mukufuna kuti muchite. Koma Mungu ndilola ine ndikhale mwa iye, pakuti iwo amene ali mwa iye adzatuluka mʼmanda pa chiukitsiro, pakuti Mulungu adzawaukitsa iwo. Iye analonjeza kuti adzachita izo. Amen. Zimapanga kusiyana kotani ngati inu mukukalamba? Chabwino, ulemerero kwa Mulungu. Kodi izo zindichochita chanji ndi zimenezo? Kuyandikira kwathu. Amen. Ulemerero. Munditchaine woyera wodzikutubuza muli monse, inu mukhoza ngakhale kuyambapo. Chabwino, ndizodabwitsa bwanji? Izo ndizokwanira kupanga woyera wodzikutubuza kuchokera mwa inu. Bwanji, ine ndingaleke bwanji kukhala wokondwa ndi kudziwa kuti ndicho choonadi? Bwanji, ndithudi ndine wokondwa. Ndipo aliyense amene ali ndi chiyembekezo chimenecho akutumphuka. Ine ndinkakonda kupita ku kasupe wakale kumene ine ndimakonda kukamwa. Junior, ine ndinkakonda kupita kumusi kumeneko. Ndipo ine ndinaganiza pamene ine ndinali kulondera, ine ndinkapita ku kasupe wakale uyu. Ndipo ine ndinkati, icho chinali chinthu chosangalatsa kwambiri kumusi uko, kumusi kwa Milltown. Ine ndinkakonda kuyang'ana pa izo, ndipo ine ndinkaganiza, chabwino chabwino, nchiyani chimakupangitsa iwe kukhala wosangalala chomwechi? Iwo umangotumphuka, kutumphuka, kutumphuka, matumphuka nthawi zonse. Madzi abwino kwambiri omwe ine ndinamwapo. Ndipo ine ndinaganiza, chabwino, ndi chiyani chimakupangitsa iwe kukhala wosangalala kwambiri? Chifukwa ziweto zimamwa mwa iwe? Ayi mbale Bill, izo sindizo zomwe izo zili. Chabwino, nchiyani chimakupangitsa iwe kumatumphuka nthawi zonse? Chifukwa chakuti wina wake amabwera kuno kudzatunga madzi? Ayi, izo sindizo. chabwino mwina mwake iwe umangotumphuka chifukwa ine ndikumwa iwo ayi ine ndinati chabwino iwe ukutumphukira chiyani ngati iye akanakhoza kuyankhula iye akanati mbale Bill uyo si ine akutumphukayo ndi china chake kumbuyo kwanga chikundikankha ine kutumphuka ndipo pamene mzimu woyera wobwera mwa munthu pamakhala china chake kutuluka akasupe amadzi amene akutumphukira ku moyo wosatha inu mungakhoze bwanji yesu anamuuza mkazi wa pachitsime iye amene amwa madzi awa adzakhala nawo moyo wosatha izo zidzakhala mwa iye akasupe amadzi akutumphukira ku moyo wosatha haleluya tiyeni tibwerere ku Eksodo oh my taganizani za zimenezo moyo wosatha pambuyo pakudutsa zaka 10,000 milioni amene nyanja zakale izi chimene kuposa magawo awiri pa atatu ayiri madzi adziko lapansi ndi ophimbidwa ndi madzi zizidzasesa kudutsa muzothamanga zazikulu izo kunja uko amene izo zizidzakudubuzika kukula kawiri kapena katatu ngati kachisi uyu kugumukira muzombo kugwera mbali ina ina ena masiku awa mbale izo zidzatero chimo lidaunjikidwa mulu pa dziko lapansi mpaka iwo adzazilirira okha muzipululu pamene sikudzakhalanso nyanja sikudzakhalanso miyezi sikudzakhalanso nyenyezi haleluya ine ndidzakhala ndikukhalabe moyo ndipo amuna ndi akazi ena onse obadwa matsopano adzakhala akukhala mukukhalapo kwake kopambana kutaliko adapangidwa adaumbidwa muchifaniziro cha mwana wake obadwa yekha mwachisomo chake ife tinapulumutsidwa mzosadabwitsa wandakatulo ananena kuti chikondi cha mulungu cholemera bwanji choyera bwanji chopanda chidziwitso ndi champhamvu bwanji icho chidzakhalitsa kwa nthawi zonse nyimbo ya oyera ndi angelo ife tingakhale bwanji chete mai kodi ndi umboni mbale Branham eya tsopano Isaki Yakobo ndipo tsopano Yosefe ndipo Yosefe anafa chinali chitsanzo changwiro bwanji chimenecho mafupa ake anasiyidwa pamenepo ngati chikumbutso kuno osati kale litali ine sindikuganiza kuti Bili ali kumbuyo uko ine sindimanena izi kwa iye pamene iye ali pafupi ife tinkaika duwa pamanda amayi ake kukongoletsa mmawa iye anali akulira atayima pamenepo ndipo ine ndinati Bili usalire ungotseka maso ako uyang'ane kutsidya kwa nyanja kutaliko ine ndinati amayi agona kumeneko ndipo mlongo wako wang'ono wagona ndi iye koma iwo sali kumeneko kuli manda apululu kutsidya la nyanja kutaliko haleluya ndi kumene ine ndikuyang'anako chimodzimodzi monga Ahebri ankaonera tsiku lina ife tidzatuluka ndipo tsiku lina ife tidzatuluka ine sindidzamvanso izo zaphulusa kuphulusa kapena fumbi kufumbi ndi nthaka kunthaka koma chimene ine ndikuganiza tsiku lina pamene ine ndinali kulalikira pamaliro a sherifu wakale kuno wa mzindawu nyamatayo anali atangobwera kwa Khristu mumaola pang'ono asanafe ine ndinawaona abambo ake amutu wa imvi akufika pa bokosilo ndi milomo yonjenjemera ndi misozi kutsikira pansi anadzamupyopyona nyamata ameneyo yenda bwino ndipo anatsala pang'ono kugwera mu bokosilo ine ndinamva zimenezo ine ndinapotolokera mbuyo ndipo iye anadzayika maluwawo anapotoloka ndipo ine ndinati phulusa kuphulusa ndi fumbi kufumbi ndi nthaka kunthaka ine ndinaganiza tsiku lina la ulemerero mbanda kucha wa golide yesu adzabwera izo nzona chabwino kodi tifika liti kuphunzirolo komwe uko mu Igupto nthawi zinali zitadutsa mundipempherere ine ndipo pamenepo ndiye apo potsiriza panadzauka farao yemwe sankamudziwa Yosefe zaka 400 mulungu analonjeza kuti iwo adzakhala kumeneko ndipo iwo anali zaka 400 ndi 20 pamene iwo anadzatuluka tsopano mutu wa 1 kuchokera ku mutu wa 1 mpaka wa 5 ndime ya 5 ndi Israeli mu Igupto ndipo kuyambira ndime ya 7 kupitilira mpaka ndime ya 22 imachita ndi unsinga wawo ambiri ya inu mwawerengapo izo nthawi zambiri nthawi zambiri Ine ndifika pansonga ya chidule tsopano, ine ndango tsala ndika nthawi pang'ono. Ndiye ife tiyambira mumutu wathu kukonzekera kwa chiwombolo, kubadwa kwa Mose. Anthu anayamba kukonzekera, ogwiritsa ntchito akumenya, ana akuphedwa. Ola lazimano za magudumu au neneri wa Mulungu anali atafika pa nthawi yake. Mvetserani, ine ndikufuna kuti inu muzimvetsetse izi. Ine ndikukhulupirira iwo akhazikika kwa izo kachiwiri. Ine ndikukhulupirira ife tili pano. Ndi chifukwa chake ine ndikuganiza kuti zinthu zikuyenda momwe zikuyendera mtsopano. Wothi yakale ya uneneri inagunda mpaka pafupifupi ola la zero. Ndinalalikira pa zimenezo nthawi ina kale, ndipo jambula waku Germany anazijambula izo. Ine ndili nazo izo. Zidapachikidwa mu nyumba mwanga, munthu akupemphera, Baibulo lidatsegulidwa, kandulo yaing'ono ya mafuta yakuyaka ndikokoloko maminiti 5 kuti ikwane 12, pacho jambulidwa cha mafuta, kukonzekera, kukhala akukonzekera, Mulungu akukonzekera kuti achite china chake. Sopano penyani, amene yana konzekera kuti achite china chake, yana pereka kubadwa kwa chirendo uko mu Igupto, kwa kanyamata kakang'ono, osaposa nyamata wina aliyense. Yana libasi, mwamuna wa fuko la Levi, anapita kukadzitengera mkazi, anali Levi, ndipo iye, anali ndi mwana wa ng'ono. Ndipo iwa anali kuphana amuna ng'ono onse, koma pamene mwana uyu anabadwa, panali china chake chodabwitsa cha mwanayo. China chake chinachitika, kukonzederatu. Kukonzederatu, Mose analibe kanthu kochita ndi zimenezo. Koma iye anali Mose, kotero iwo sana ube malamulo a mfumu, iwo anakamwika iye mu chombo cha ching'ono. Ndipo iye analeredwa pansi pomwe pa khomo la Farao, kunali kulondola uko kuti adzakhale ngakhale mwana wake. Chabwino tsopano, Mose kuyambira ndime ya 11 mpaka musi ku ndime ya 25, ndi Mose akudzizindikiritsa yekha kwa ana Israeli. Ambira kudziwa momwe izo zinachitikira kumeneko, iye anadzizindikiritsa yekha. Ndiyeno pamene iye anatero, iye ankaganiza kuti abale ankamvetsa kuti iye anali mwamunayo amene anali atatumizidwa kuti akawatulutse iwo kuchokera mu ukapolo, koma iwo analephera kuti amvetse. Ndikulondola uko. Ndipo anthu, ndi choyimira chokongola bwanji chimenecho cha lero. Chinthu kumene chimene chabwera kudzawombola anthu, iwo akuchiopa icho, iwo akumuopa muomboli. Mvetserani, pamene iwo anamanga kachisi wa Solomoni, iwo aliyense wa ino omanga pano, tsopano mukhoza kuzimvetsa izi mwabwino kwambiri. Iwo amabweretsa mikungudza kumeneko kuchokera ku Lebanoni. Iwo ankayiyandamitsa iyo mpaka ku Yopa. Ndi kuyinyamula iyo pangolo ndi zina zotero inu mukudziwa. Akatero ankadula miyala yawo yonse konse kuzungulira dziko lapansi. Koma pamene iyo ibwera pamodzi, iyo imakhala miyala ya ngwiro chomwecho. Kwa zaka 40 akumanga kachisi kunalibeko phokoso la macheka kapena phokoso la nyundo. Mwala uliwonse unkapita, wina umadulidwa mwanjira iyi, wina umadulidwa mwanjira iyo. Umodzi umadulidwa mbuyo mwanjira iyi, koma ili yonse ya iyo imapita limodzi. Iyo anayamba kuchika chinthucho, limanga nyumbayo, kumayenda bwinobwino. Ndipo iwo anapeza mwala wooneka moseketsa. Iwo sanafune chinthu chimenecho, anati iwo siwa pano. Ndipo iwo anaukankhira iwo panja, anauponyera iwo mumulu wa maudzu. Ndipo anadzapeza kuti iwo atamanga mopitirira ndi mopitirira ndi mopitirira. Ndipo anadzapeza kuti mwala womwewo umene Yohana ukana unali mwala wa pangodya waukulu. Yesu ananena chomwecho. Ndipo lero a Methodist, a Baptist, a Chirutera, a Chipentekoste, konse konse kozungulira, ngati inu simusamalitsa abwenzi, mwala wa pangodya weni weni, inu mukukana iwo. Ndipo mwala wa pangodya mukumanga kwa nyumba ya uzimu iyi ndi mzimu oyera, inu mukuchita mantha ndi iyo, inu mukuchita mantha ndi kutengeka. Ine ndikudziwa ife tili ndizo pyezera zakale zambiri ndizo tonza. Bwanji ngati pakanati pasakhale izo, sipakanakhala mmodzi weni weni, koma pali nkhani yeni yeni ya mzimu oyera mu ubatizo. Izo nzoona. chabwino ndipo tsopano iwa ukana iwo akuti ife sitingathe kuchita zimenezo chabwino ife sitingakhoze kukhala nawo iwo mbale Branham ine ndinanena kuno tsiku lina pamene mphunzitsi wa ku college yaikulu anali adakhala nyumba mwanga ndipo kuchokera ku bungwe la Bire Graham Dr. Sandeni kulu la iwo adakhala pamenepo ndipo iwo anati mbale Branham ife tikuzani inu limene lili vuto anati izo ndizokwanira kutembenuza dziko anati ine ndikuzani limene lili vuto anati inu mumakhala ndi achipentekoste wochuluka kwambiri ndi oyera odzikutubuza mu msonkhano wanu ndicho chimene dandaulo lili ine ndinati kodi inu mungathandizire izo chabwino ndithu ife tiyenera eya ine ndimaganiza chomwecho ayi inu simungatero ndithu inu simungatero ndizo ndendende mipingo ikuluikulu imeneyo ikhoza kupita patsogolo ndi kukakhala ndi fiology yawo ndi khwangwala wawo pa izi ndi kulira za izo ndi kuyimirira patali ndi kumayang'ana ndi madidi awo ali kumbuyo kwawo ndi zinthu monga choncho ndipo ena iwo samadziwa mochulukira za mulungu monga momwe kalulu angadziwire zakuvala nsabato zachisanu uko nkulondola ndithudi iwo amadziwa mawu onse achigiriki ndipo iwo amawadziwa maphunziro awo mulungu samadziwika ndi fiology kapena maphunziro mulungu amadziwika ndi chikhulupiriro chidziwitso chimamuchotsa munthu kwa mulungu chikhulupiriro chimamubweretsa iye kwa mulungu ndicho chimene chinamulekanitsa iye kwa mulungu munda wa Edeni iye anapita ku mtengo wa chidziwitso ndipo ubatizo kumene wa mzimu oyera umene wabweretsa moyo kwa anthu chifukwa chimene achipentekoste ndi oyera odzikutubuza monga inu mumawatchulira iwo amandilandirira ine paphunziro la machiritso a uzimu OZD mafumu ndi amphamvu iwo amamva za izo iwo amati bwerani kuno ambuye wokhala wachifundo amawachiritsa iwo amene ali achonchowo uko nkulondola koma ena onsewo pamene iwe uyankhula za moyo wa muyaya iwo ndi ampingo wa angirikani iwo ndi awuwu wowinawo iwo ndi ampingo izo zilibe kanthu kochita ndi zimenezo iwe kukhala wa mpingo sizimatanthauza izo ndi mulungu pokhapokha iwe utabadwa mwatsopano ulipo mpingo umodzi wokha ndipo amenewo ndi iwo amene anabadwira muthupi la Yesu Khristu mwa ubatizo wa mzimu oyera haleluya ndiloleni ine ndikuuzeni inu mʼbale wanga ilipo njira imodzi yokha yolowera mwa Khristu imeneyo sipakugwirana chanza kapena ubatizo wa madzi mwakukonkha mwakusiya kudya nyama mwakusunga masiku a sabata pakusiya kusuta kutafuna kumwa kutukwana zinthu zonse izi imeneyo sindiyo njira yolowera mwa Khristu kusuta ndudu kumwa kachasu kuthamanga mozungulira ndi enawo ndi akazi mosaloledwa ndi zinthu zonse izi zimene inu mumachita izo si tchimo palibe kanthu izo si tchimo kutukwana kulumbira kumwa izo si tchimo izo ndi zikhumbo za tchimo ndinu wochimwa nchiyani chimakupangitsani inu kuchita zimenezo koma ilo si tchimo zimenezo ndi zikhumbo zake monga tsopano izi zikupwetekani inu koma ine ndili nawo dindo ndi mawu a mulungu wololera kukambirana iwo nthawi iliyonse apa ndi pamene inu anthu achipentekoste mwapanga kulaukitsa kwanu ambira inu mwakhala pano pakuphunzitsa umboni woyambirira wa mzimu oyera kuyankhula mu malilime kukhala mzimu oyera bwanji kuyankhula malilime ndi kwabwino koma icho ndi chikhumbo umenewo si mzimu oyera icho ndi chimene mzimu oyera umachita mzimu oyera ndi chikondi cha mulungu ine ndikhoza kutsimikizira zimenezo mwa baibulo ngakhale ine ndingayankhule ndi malilime a anthu ndi angelo ndipo ndilibe chikondi izo sizindipindulira ine kanthu ngati inu mukufuna mtengo wa apulo ndipo basi mwangokhala ndi apulo inu muli kutali kwambiri kuti muupeze mtengowo mwaona ndi chikhumbo tchimo chifukwa chimene inu mumatukwana kusuta kumwa kukwiya ndi kuwuluka pa chigwiriro ndi zinthu monga zimenezo ndi chifukwa chakuti ndinu wotchimwa zimenezo si tchimo ndi chifukwa chakuti ndinu wotchimwa yesu anati lemba limanena izi iye amene sakhulupirira waweruzidwa kale ngati inu mukukhulupirira inu simumachita zinthu zimenezo chifukwa moyo wa Khristu uli mwa inu ndipo ngati inu mumazichita zimenezo ndi chifukwa chakuti inu ndinu wotchimwa ndipo sindinu wokhulupirira ngakhale muti amadzinenera kuti ndi inuyo komabe inu simuli mtengo umadziwika ndi zipatso zake Sobano, zimenezo, mulole izo zilowerere kwa miniti yokha pamene ine ndikuwerenga, uko nkulondola. Ndizo zomwe Yesu ananena, mtengo umadziwika ndi zipatso zomwe iwo ukubala. Mtengo oyipa subala zipatso zabwino. Chabwino. Kumusi komwe apa iwo anabwera nthawi ya chiwombolo. Mose anabadwa, analeredwa pa khomo la Farao, anatuluka. Ndimayembekeza kuti anawo hazindikira kuti iyeyo anali munthu woti achite zimenezo. Koma kodi iwo anachita zimenezo? Ayi bwana, iwo anati, ndani anakupanga iwe kukhala wolamulira wathu? Kodi iwe utipha ife monga iwe unachitira ndi wa Chigupto? Ndipo Mose anathawa. Chabwino, Mose wokanidwa ndi abale ake. Kuyambira pa ndime ya 21 ya mutu wa 2, ife timira mu miniti yokha pa izi. Ine ndikungoyesera kuti ndikupatseni inu maziko. Ife tangotsala ndi mphindi pang'ono, mwina mwake ife tidzayenera kuti tidzatsirizitse mawa usiku. Zindikirani, yanakanidwa ndi abale ake, ndipo anapita ku dziko la Midiani, ndipo anakakwatira mkazi wa mitundu. Choyimira changwiro cha Khristu chinali Mose, ndikulondola uko, mbadwa zonsezo zinali Yesu Khristu akukhala moyo usanakhaleko. Mose anabadwa pansi pa chizunzo monga momwe iwo ankaphera ana onse mu nthawi ya Mose. Yesu pamene iye anabwera, iwo anali akuphana onse kuti amupeze iye. Ndikulondola uko, mdyerekezi kuyesetsa kuti amupeze Mose, mdyerekezi kuyesetsa kuti amupeze Yesu. Iye anali akuyesetsa. Ine ndikukhoza kumuona Yesu pamene iye anapita mwamba kumusi uko, anakagogoda pa chitseko kumusi uko mu Gehena mawa umenewo. Haleluya! Ine sindikudziwa kayaziri mkatimu mwa ine kuti ndiphunzitse zimenezo panobe usiku uno. Pamene ine ndikukhoza kumuona Yesu pamene iye anafa pa Calvary, anakwera, anapita kumusi uko, ndipo anakawaona anthu onse awo kumbuyo uko. Akulira ndi kusisima ndi kumapitirira, anati, munkayenera kuti mukana wamvera aneneri. Iye analalikira kwa miyoyo imene inali mu ndende. Inu munali ndi Enoki, inu munali nawo aneneri. Inu munali nawo malamulo. Bwanji inu simunamvetsere kwa iwo. Iwo sanatero. Chitsekwa chinatsekedwa. Anapita ku Gehena, anakakogora pa chitseko. Satana anati, ndi ndani ali kumeneko? Iye anati, bwera udzatsegura chitseko. Oh my, ine ndikungopereka sewero, ndithudi. Anayenda mpaka pa khomo, ndipo anatsegura chitseko, ndipo anati, ndiwe ndani? Bwanji? Iye anati, ndine Yesu Khristu. Oh, chotero mpaka iwe wadzafika kuno, sijancho iwe. Ha! Ine ndakhala ndikukutsatira iwe kwa nthawi yayitali nyamata. Ine ndikudziwa iwe watero. Tsopano taonani, ine ndinaganiza kuti ine ndinakupeza iwe pamene ine ndinapha Abele. Ine ndimaganiza kuti ine ndinakupeza iwe pamene ine ndinapha Mose. Ine ndimaganiza kuti ndinakupeza iwe pamene ine ndinachita zinthu zonse izi. Pamene ndinampeza Yohane Mbatizi. Ndimaganiza ine ndinakupeza iwe ndithudi. Koma tsopano, ine ndakupeza iwe. Iwe uli kuno mmanja mwanga. Ine ndikukhoza kumumva Yesu Khristu akuti ine ndine mwana wa Mulungu wobadwa mwana mwali. Ine ndinabwera kuchokera ku nyumba za chifumu za nyanga za Atate anga. Ndipo ine ndinabwera ku dziko lapansi. Ndipo dziko lapansi lasambitsidwa mawa uno ndi magazi anga amene ine ndinapereka. Ndipo ndalipira mtengo wa imfa, tchimo ndi hade. Ndipatse ine makiya amenewo. Haleluya! Ine ndikuwatenga kuyambira pano. Iwe wawasunga anthu mu ukapolo, iwe wawasunga iwo mantha ndi china chilichonse, koma ine nditenga kuchokera pa mpakana. Haleluya! Anawachotsapo iwo ndi kuwapachika iwo pambali yake yomwe. Anamukankhira iye mbuyo mu Gehena ndipo anachokapo. Amen! Amen! Mgonjetsi wamphamvu pamene iye anang'amba chophimba pakati, taonani, tamuonani iye poonekera. Mgonjetsi wamphamvu anauka anati, ine ndine iye amene ndinali wakufa, ndine wamoyo panonso, ndipo ndine wamoyo kwa nthawi zonse, ndipo ndili nawo mafungulo a imfa ndi Gehena. Haleluya! Iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wosatha. Ine ndili nawo mafungulo a chiukitsiro, ine ndidzamuukitsa iye mu tsiku lotsiriza. Izo zimandikhutitsa ine. Amen. Ine ndine iye. Amen. Oh my.
Moses.
Mose woganidwa ndi abale ake omwe, Yesu anaganidwa ndi abale ake omwe, Yosefe anaganidwa ndi abale ake omwe. Umuona Yesu akukhala pansi kumeneko, mzimu wa Mulungu uja ukutulukira ku ungwiro. Ndipo apa ndi pamene iwo unali ungwiro mwa munthu uyu ukonkulondola. Iye anali mwa Mose zedi iye anali woganidwa ndi abale ake. Ndipo anali mlendo mdziko lake lomwe. Ndipo anatenga mkazi wa mitundu. Haleluya! Ana awiri kachiwiri. Amen. Ine ndifika kuzimenezo kumapeto kwenikweni kwa maphunziro awa. Kumene pafupifupi loweruka kapena la Mulungu. Ana awiri amenewo. Efraimu ndi Manase. Ana awiri kachiwiri. Kulondola uko. Anaganidwa ndi abale ake monga Yesu Kristu anaganidwa ndi abale ake. Anatumiza mzimu woyera woganidwa ndi abale. Ndipo anabwera kuno ndipo tsopano akutenga mkwatibwi wa mitundu. Kupereka izo monga Yosefe woganidwa ndi abale ake. Anatenga mkwatibwi wa mitundu. Oh my. Tsopano mutu wathu kuyitana kwa Mose chitsamba choyaka moto. Oh, ine ndikukhumba tikanakhala nayo nthawi yoti tipite muzimenezo. Ife tilibe mphindi pang'ono chabe tsopano. Ndiye ife tidzatero. Ndiye ife tidzayesa. Pamene inu matopa, mukweze dzanja lanu, ndipo ine nditero, ine ndisiya, mona mtima ine nditero. Taonani o mbale, izi zili ngati buledi wachimanga ndi nyemba, izo zimamatira kunthiti zako, izi zimakugwira iwe mwanjira ina, iwe ukhoza kuchita ntchito yabwino ya tsiku kwa Ambuye mawa. Iwe ukhoza kutuluka panja ndi kukakumana ndi mdierekezi ndikuti ine ndikudziwa pamene ine ndayima. Osati chifukwa chakuti tsemwe linadutsa kutsikira kumsana wanga, chifukwa chapakuti atero Ambuye, chokapo Satana, ine ndikutenga ulamuliro tsopano. Tsopano ndife ana Mulungu. Liti tsopano mawa usiku ayi pakali pano. Tsopano ndife ana Mulungu. Tsopano ife tikukhala limodzi malo amwamba mwamba. Tsopano ndi mzimu woyera pano. Liti tsopano. Tsopano ife tili nawo moyo wa muyaya. Kodi inu mudzalowa mu moyo wa muyaya pamene mudzafa mʼbale Branham? Ine ndili nawo iwo tsopano. Ine tsopano ndili nawo iwo. Motani Yesu Kristu ananena chomwecho pakuti atero Ambuye. Chotero chokapo imfa, choka Satana, ulibenso msinga kwa ine. Paulo wakale iwa anali akumanga chipira ala chophera kunja uko. Anati iwa kudziwa chimenezo ziri nyamata akakudula mutu wako. Ndichoncho ine ndamenya nkhondo yabwino. Ine ndamaliza ntchitoyo. Ine ndasunga chikhulupiriro. Hey, kodi iwe unena chiyani iwe usanafe? Imfa inati ha, Myuda wang'ono wa mphuno ya ngowe iwe. Ine ndikudziwa kuti iwe unamenyedwa ndi zikwapu. Ndipo anakutsitsira pansi ndi zina zotero. Ndipo iwo anachita izizo kapena zinazo, koma tsopano ine ndakupeza iwe. Iye anayang'ana kumeneko imfa inati, ine ndikupangitsa iwe unjenjemere ndi kugwedeza. Iye anati, imfa, bola yako ili kuti manda kunja uko ndi matope. Msilikali wa Chiroma uja anaponya matope ena kuti amunjikire iye menemo. Anati, ine ndikugwira iwe. Anati, oh imfa iwe, mbola yako ili kuti manda, chigonjetso chako chili kuti koma mathokozo akhale kwa Mulungu. Manda anati, ine ndikugwira iwe, ine ndikuumba iwe, ine ndikuumitsa iwe, mphutsi zikudya iwe, mafupa ako adzabwerera kufumbi. Koma Paulo anati, tayang'anani pa manda apululu amenewo kunja uko, ine ndili mwa iye. Haleluya! Ine ndidzauka kachiwiri mawa umenewo ndikudzalandira kolona amene Ambuye waweruza wachilungamo adzandipatse ine. Osati wokha koma mmodzi aliyense wa iwo, ngakhale iwo mu Branham Tabernacle amene amakonda kuonekera kwake. Amen. Ndithudi mdierekezi si kanthu koma chowopsezera khwangwala. Amangokuopsezerani inu muchina chake. Yalibe ufulu mwalamulo nkomwe. Iye analandidwa ufulu uliwonse maulamuliro. Iye anaononga chilichonse pamene iye anafa pa Calvary. Ndi uyu apa akubwera chotsika tsopano. Mose anali atathawa anali kunja uko kuseri kwa chipululu akuleta nkhosa za ayatero mayi zaka 40. Iye anali ali kunja uko ndipo iye anali nawo anangapo akupita kunja uko. Ndipo mkazi wake wokalamba wang'ono iye anali kanthu kakang'ono kokwiya kwambiri. Ndipo Mose anali ndi kupsa mtima kwina na Yesu. Kotero ine ndikuganiza iwa anali ndi nthawi yopambana uko kuseri kwa chipululu chimenecho. Sichoncho inu Mulungu amadziwa momwe angakuwetere iwe. Inde Kotero mawawina ine ndikumuona iye ali ndi ndodo yakale yokhota khota akuyenda mozungulira akukaka mirabe usingu wa zaka 8 ndi ndevu zoyera zikulendewera pansi monga chonchi ndi tsitsi likulendewera pansi. Iye anayang'ana kumbali inayo anati, awo ndi maonekedwe odabwitsa. Anayang'ananso anati, ndi chifukwa chiyani mtengo umenewo sukotcheka? Anati, ine ndikukhulupirira, ine ndingotembenukira kumbali. Inu mukudziwa nthawi zina yomamva phokoso lambiri ndipo umangotembenukira kumbali kukaona chimenecho chili ndi kupulumutsidwa. Moto wochuluka inu mukudziwa, yeya, iwo ukayamba kuyaka, moto wa mzimu woyera ukayamba kuyaka, anthu amapotoloka ndipo amati, vuta ndi chiyani ndi zimenezo? Tsopano Mose anayamba kuyandikira nati, ndikudabwa chifukwa chimenecho ndi chimenecho sichikunyeka. Wakhala ukuyaka pamenepo kwatheka laola, icho sichikunyeka panobe. Anayenda chokwera ndipo anati, chabwino, ine ndingoyenda ndikaone kuti zonsezi ndi zachiyani. Ndipo liwu linayankhula kuchokera pamenepo linati, vula nsapato zako pamalo pamene iwe wayimapo ndi malo oyera. Tsopano ilo silinati chotsa, ayi Mose anati, ine ndivula chipewa changa. Iye anati, nsapato. Chotero iye anafikira ndipo anavula nsapato zake. Anati, inuyo ndinu ndani Ambuye? Anati, Mose. Tsopano izi kuyambira pamutu wa firi kumapita m'musi kuchokera ku ndime ya 1 mpaka pafupifupi ya 12. Anati, Mose, ine ndamva kubula kwa anthu anga ndipo ine ndakumbukira lonjezo langa. Oh, aleluya! Ine ndikukumbukira lonjezo langa ndi Abrahamu. Ndipo ine ndamva kulira kwawo ndi kubula kwawo. Ine ndatsika kuti ndiwawombole iwo. Amen. Ndabwera pansi kuti ndidzasunge mawu ake. Ena masiku awa manda akale kutsidyako, miyala ya pamanda itakhala chambali pa manda agogo akazi. Zimenezo sizikupanga kusiyana kulikonse. Ine ndakumbukira lonjezo langa. Ine ndabwera pansi kuti ndidzawawombole iwo. Ine sindikusamala izo zibwere pakapita kanthawi, izo sizikupanga kusiyana kulikonse kwa ine. Haleluya! Ine ndikudziwa yemwe akutsogolera sitimayo. Sichoncho inu, ingokhalani chete. Ine ndabwera kudzawawombola iwo. Kodi inu muchita chiyani? Mose, ine ndikutuma iweyo. Oh, Ambuye, kundituma ine, ine sindingakhoze kukachita zimenezo, Ambuye. Oh, inde, ine ndinakuyika iwe mdziko lino kwacholinga chimenecho. Chabwino, ndine wa zaka 8 zakubadwa, ndipo okhala ngati wowuma kumsana wanga, ine ndikhoza kukhala ndi nyamakazi. Ndipo sindine munthu wakutha kuyankhula, ine sindingathe kuyankhula bwino. Tsopano, ndani anapanga kamwa ya munthu? Iye anati, Ambuye, ngati inu mungandionetse ine ulemerero wanu, ine ndipita. Amen. Musachite mantha, mawu amene amatanthauza zikhale chomwecho, maona? Mundionetsere ine ulemerero wanu, ndipo ine ndipita. Ine ndimakonda kuona pang'ono za ulemerero wa Shekina umenewo. Sichoncho inu, inde Bwana, ndionetseni ine ulemerero wanu, Ambuye. Tsopano, chiyani? Ulemerero wanu ndi chiyani, Ambuye? Mose, ndi chiyani icho chili mdzanja lako? Ndi ndodo, Ambuye, ndodo yakale yokhotakhota. Anati, iponyereyo pansi. Anayiponyereyo pansi inasanduka njoka. Iye analumphira Ambuyo anati, igwireyo kunchira. Iye anatero, iyo inasandukanso kukhala ndodo. Anati, tsopano Mose, ndi chiyani icho mwa iwe? Anati, tenga dzanja lako uliike ilo pachifuwa chako. Iye anatero pa mtima wake analitulutsa ilo. Ilo linali loyera ndi khate. Onani, zikutanthauza chikumbu mtima cha munthu. Mtima wa munthu ndi woyera ndi khate. Maganizo kumene amalingaliro wake ndi khate, tchimo. Iye analibwezeretsa ilo muchifuwa chake ndipo analitulutsanso ilo kachiwiri. Kodi chinayenera kuchitidwa ndi chiyani? Pamene ilo linatulukanso, ilo linali loyera, loyeretsedwa monga ngati dzanja la khanda, monga dzanja linalo. Iye anaona ulemerero wa Mulungu. Kodi ulemerero wa Mulungu ndi chiyani? Ndiye zozizwitsa, zizindikiro zodabwitsa ndi machiritso a uzimu. Ndionetsereni ine ulemerero wanu, Ambuye. Pamene iye anali atakonzeka kuti awapulumutse anthu ake, Mose anabwerapo mzimu woyera ndi kudzasonyeza zizindikiro zodabwitsa ndi machiritso a uzimu. Amen. Kulondola. Kenako iye anayang'ana mdzanja lake, iye anati, mayi. Ndipo penyani, iyi inali ndodo ya chiweruzo. Iyo inali ndodo ife tipeza muphunziro la mawa usiku, zamomwe ndodo iyo inagwedezekera pa Igupto. ameneyo sana limo imeneyo inali ndodo ya chiweruzo cha Mulungu ndipo dzanja limene limagwira chiweruzo cha Mulungu liyenera kuyeretsedwa amen dzanja loyeretsedwa kukhate lake yana nyamula iyo anati tsopano pita ku Egupto mbale wako ali pa njira kuntunda kuno ndipo iye akakhala mneneri kwa iwe ndipo iwe ukakhala ngati Mulungu kwa iye apa akupita Mose anabwerapo ndipo anati yatero ine ndiyenera ndikusiya iwe lero ananyamula mphongolo wakale ndikuyika chotchinga pa iye monga choncho ndipo anamuyika mkazi wake pa mphongolo wokalamba uyu ali ndi ana pa ntchafu iliyonse ndipo apo iye anapita kodi inu mungalingalire zimenezo bambo wachikulire wa zaka yayite zakubadwa ndevu ndevu zazitali ndi tsitsi lalitali ndodo yokhotakhota mdzanja lake kutsogoza bulu wokalamba ndi mkazi atakhala pamenepo ali ndi ana amuna awiri akupita kumeneko kukalamulira Egupto kodi inu mungalingalire choneka chonga icho akupita kumusi kuti akachite chiyani Mose ena iwo apa ine ndikupita mayi iye anali ndi nthawi yopambana bwera Zipora ameneyo ndi mkazi wake inu mukudziwa akukoka bulu wakaleyo aponso motsatira anati tiyeni ife tikupita ku Egupto tikupita kumeneko kuti tikalande ulamuliro Egupto anali ngati Russia zochitika zazikulu kwambiri za makina ankhondo akulu kwambiri mdziko anali mu Egupto iye akanakhoza kusesa dziko lonse kuseseratu mpaka pansi ndipo Mose anali akupita kumusi kuti akalande ulamuliro nkhalamba ndi ndodo mdzanja lake mkazi atakhala pabulu ali ndi mwana pa ntchafu iliyonse apa iye anali akupita iwo anali akupita kumeneko kuti akalande ulamuliro chifukwa chiyani Mulungu anali atalonjeza ulemerero kwa Mulungu ndizo chimodzimodzi ndi pa Kadesi Barnea Mulungu anali atawalonjeza iwo Yoshua anati ife tikhoza kuchita izo chifukwa Mulungu ananena chomwecho ndi amenewotu pamenepo akupita ku Egupto ndipo tsopano penyani mume munthu angakhalire wosasamalira mu nyumba ya alendo Mulungu anakumana naye iye kuno nyumba ya alendo ndipo akanakhoza kumupha iye ndipo Zipora anapita ndipo anakatenga mwala wakuthwa ndipo anawapanga ndulidwe ana ake awiri ndi mwala wakuthwa ndipo anaponyera kachikopako pamaso pa Mose ndipo anati ndiwe mwamuna wa magazi kwa ine anangopulumutsa moyo wa Mose kodi Mose anali kuchita chiyani Mose anali wamuchipwirikiti cha tsiku limenero mpaka iye anali muzimenezo malo oti apiteko kumeneko iye anayiwala chisindikizo cha ndulidwe ndipo ndi pamene ife kuchita lero ndi pamene mipingo ya chiyero ikulephera ife tili nayo nthawi yochuluka kwambiri Ambuye watipatsa ife ndalama zambiri ife tikumanga machalicha akuluakulu ndi misanja ikuluikulu ndipo tikuyikamo mipando ya pamwamba ndi malimba mpaka ife tinayiwala chisindikizo cha Mulungu chimene chili ubatizo wa mzimu woyera zoona Mulungu titumizireni ife azipora uko mkulondola ndulidwe mwamuna aliyense wa ku Egupto wa Israeli amene sana chite ndulidwe ankaphedwa ndipo ndulidwe unali chisindikizo cha lonjezo ndipo ndulidwe wa chipangano chakale ndiwo ubatizo wa mzimu woyera wachatsopano ndipo munthu aliyense kunja wa ubatizo wa mzimu woyera adzadulidwa ndi zimenezo tu pamenepo Mulungu atichitire chifundo Ine ndikudziwa kuti ndikukutopetsani koma ine ndikungokhala ndi nthawi yoteroyo ine chabwino mwina mwake ine ndiyenera kuti ndiime chabwino tidzangoyambira mawa usiku pa ndime ya folo ndiye mutu wa folo Yehova mugawo lotsiriza la wa folo apa wa firii akupanga dzina lake kudziwika ine anati ine ndikati wandituma ine ndi ndani anati ine ndine anati anthu sakakhulupirira zimenezo anati ukawauze iwo ine ndine wakutuma iwe ine ndine osati ine ndinali ine ndidzakhala koma ine ndine ndiyo tensi yapano tsiku lina Ayuda anali atayima pamenepo akumwa madzi ndipo akukondwera ndikumayankhula za mana amene Yohana adya mchipululu ndipo Yesu anayima pakati pa anthu Yohane woyera 6 ndipo anafuula mkati pa phwando ndipo iwo anati bwanji makolo athu anadya mana mchipululu ndipo iye anati iwo ali mmodzi aliyense anafa iye anati Koma ine ndine mkate wa moyo umene umachokera kwa Mulungu kumwamba, mtengo wa moyo wa munda wa Edeni. Ngati inu mukufuna, ine ndine mkate wa moyo wochokera kuchokera kumwamba, ndipo ngati munthu adya mkate uwu ndi kumwa magazi awa, kumwa magazi anga ndi kudya nofu wanga, ali nawo moyo wosatha, ndipo ine ndidzamuukitsa iye pa tsiku lotsiriza. Iwo anati, munthu uyu akuchitira mwano, kodi iye atipatsa bwanji ife tupirake kuti tidye? Iye anati, chabwino, tsopano ife tikudziwa, ife timakhulupirira Mose. Mose ndi wathu, ndi mneneri wathu. Ife timakhulupirira Mose. Ndipo makolo athu anadyetsedwa mʼchipululu kwa zaka 40 ndi mana. Iye anati, ine ndikudziwa zimenezo. Iye anati, ine ndikudziwa zimenezo. Koma modzi aliyense wa iwo anafa. Iye anati, koma ine ndine mkate wa moyo. Chifukwa chiyani? Iwo anati, chabwino, inu mukutanthauza kundiwuza ine zimenezo? Iye anali thanthwe limene linali mʼchipululu. Iye anali mana amene anali mʼchipululu. Iye anali mkate woweyula mukachisi. Oh, iye anali madzi mu Yordani. Ulemelero, yanali Alpha Omega, woyamba ndi wotsiriza. Anali iye amene anali, amene ali, ndi amene adzabwera. Iye analipo dziko lisanakhalepo, yadzakhalapo pamene kulibeko dziko. Muzu ndi mphukira ya Davide, nyenyezi ya mmawa, kakombo wa mchigwa, ndi rozi la Sharoni. Haleluya! Ziwiri zonse, muzu ndi mphukira ya Davide. Haleluya! Asana kalepo Davide, mwa Davide, ndi bambuyo pa Davide. Ulemerero, ine ndima kubirira mu Mulungu wa Yesu Kristu. Yana liwoposa neneli, yana liwoposa munthu wabwino, yana li Mulungu adaphimbidwa muthupi. Mulungu mwa Kristu, akuliyanjanitsa dziko kwa iye mwini. Ndiye mwe iye anali. Ife tirowa muzimenezo masiku angapo, iye mwe iye anali. Ndi chifukwa chake inu simungakhoze kukhala nacho chikhulupiriro. Chifukwa inu simukudziwa yemwe iye anali. Bwanji wanati inu mukuti munamuona Abrahamu ndipo inu simunakwanitse zaka 50. Munthuyo sanali koma sati. Iye anali atatopa ndipo misonkhano yake inali itamukokera iye pansi. Iye anati, iwe sindiwe munthu wopitilira usinkhu wa zaka 50 ndipo iwe ukuti unamuona Abrahamu amene wakhala wakufa zaka 80 kapena 900. Mvetserani, iye anati, Abrahamu asanakhalepo ine ndine. Haleluya! Ine ndine Yehova. Iye ndi Yehova Manase. Iye ndi Yehova Rafa. Iye ndiye, oh, iye, maina onse a jombola Yehova anali mwa iye. Ndipo mwa iye mukukhala chidzalo cha Mulungu mthupi. Ndi uyo pamenepo, ine ndabwera kudzawawombola iwo, ine ndikulengeza dzina langa. Uwawuze iwo kuti icho chidzakhala chikumbutso kumibado yonse, kuti ine ndine amene ndiri. Osati ine ndinali, kapena ine ndidzakhala, ine ndine. Mulungu yemweyo anali kumeneko usiku uja, ali pano usiku uno. Tsopano, ine ndikupita patsogolo pako, ine ndidzatumiza ngelo wanga, ndipo iye adzakhala mulawira moto. Ndipo ine ndikuntumiza iye patsogolo pako tsopano ngati lawira moto. Ndipo iye adzakutsogolera iwe. Lawira moto, lalikulu kwambiri ngati nzati. Lawira moto lidzapita patsogolo pako kuti likutsogolere iwe. Ine ndine adzakhala mulawira moto limenero. Sopano kwa Branham Tabernacle ndi kwa inu amene muli oyanjana nawo ndipo mukudziwa zoona izi. Kodi inu mukudziwa kuti lawira moto lomwero lili ndi ife usiku uno? Inu mukukumbukira ndidajambulitsa chithunzi chake kutsidya uko ndipo momwe icho chasesera pa dziko lapansi lonse. Tsopano lawira moto lomwero limene linkamutsatira Mose kumbuyo uko muchitsamba chonyeka ndi chiyani chimenecho? Sikola la aliyense pano sangayerekeze. Ngati ine ndakhala ndikupendekera apa ndi mawawa ndi zinthu, ine ndikudziwa pamene ine ndayima. Ine ndikuganiza bwinobwino, ine ndikukhulupirira mwamzimu woyera. Ndiloleni ine ndikuwuzeni inu, sikola la aliyense pano akudziwa kuti ngero uja amene ankatsatira ana a Israeli kudutsa mʼchipululu anali ngero wapangano, ndipo ngero wapangano anali Yesu Khristu. Mose anachiyesa chuma cha Khristu kuti ndi chuma chachikulu kuposa dziko lonse la Igupto. Ndikulondola uko? Ndithudi ngero wapangano. Ye ndi chiyani icho chili pano ndi ife? Wakhoza kunena kuti ife tachita misala, ife ndife ichicho kapena chinacho? Gulu la oyera odzikutubuza kapena china chake mwina mwake wakhoza kunena zimenezo. Koma Mulungu mwini wake wadzitsimikizira yekha mulawira moto lomwero limene linatsogolera ana a Israeli likutitsogolera ife mpaka lero. Haleluya! Ulemerero kwa Mulungu. Modzi yemweyo uyo anali ndi Yesu Kristu mbuyo kudaliko. Pamene iye anayima ndipo iye ananena kwa Afarisi amenewo, iwo anali atayima pamenepo, anamuuza mkazi pa chitsime pamene machimo ake obisika anali ndi zina zotero, akugwira ntchito pakati pathu tsopano. Iye amene anali, amene alipo, ndipo iyeyo adzabwera. Haleluya! Ine ndikumuyembekezera iye, sichoncho inu, ulemerero kwa Mulungu. Haleluya! Kupeka konse kwapita. Oh my! Amene ine ndiyang'anitsitsa mtanda wodabwitsa pomwe kalonga wa ulemerero anafera kutchuka kwanga konse. Ndimakuwerengera kuti ndi chabe wosauka wa usiwa. Oh mzanga wochimwa, iwe ungakhoze bwanji kuima ndi kuona mpingo waukulu uja kutali mitunzi yake ukunjikana ndi lawira moto lija kuti liwatsogolere iwo, ndipo nkuyang'ana kumbuyo komwe kuno lero. Ndiyangati ali nacho chithunzicho, tione dzanja lanu. Ndiyangati akufuna atakhala nacho chithunzicho, tiyeni tione manjana akukwera mwamba. Ine ndidzakhala nazo izo mawa usiku pano kuti ndidzakuonetseni inu. Chabwino, ndizo pamenepo kutsimikiziridwa. Anthu 30,000 otsutsa atema pamenepo. Ine ndinati, ine sindikunena kuti ndine nchiritsi, inu mukudziwa ine sindikutero. Ine ndimangoyankhula za choonadi. Pamene ndinkabadwa mkanyumba kakang'ono ku Kentucky kuntunda uko, ngero wa Mbuye anabwera pa zenera ndipo anadzayima pamenepo. Apo panali lawira moto, ndipo ine ndinati, Mulungu watsimikizira zimenezo. Ndipo ngati ndimanena choonadi, Mulungu adzachitsimikizira choonadi. Ndipo ngati ndili wabodza, Mulungu sadzakhala ndi chochita ndi ine. Ndipo pafupifupi nthawi imeneyo panamveka pshhh, apa iye anabwera, bungwe la American Photographer, onse aiwo pamenepo, Luke, Life, Times, Korea ndi onse amenewo. Bungwe la American Photographer linajambula chithunzi cha ilo, anati, ine ndikukhulupirira kuti ndikuwerenga maganizo, ife tinaliwonapo ilo kale. Poma ine ndikukhulupirira, ndipo iwo anazitengera izo kwawo. Ndipo pamenepo kuwala kunakhudza galasi, iwo anazitengera izo kwa George J. Lasse, iwo anakazika izo pa chilichonse chimenewo akanatha. Ndipo tsopano icho chinapachikidwa mu Washington DC mu holo ya zotchuka. Haleluya! Ndi chiyani chimenecho? Yesu Kristu ndi gulu ilo limene iwo amawatcha oyera odzikudubuza. Mulungu adalitse mtima wanu. Chithunzi chotchuka chilichonse chimene chinayamba chajambulidwapo poyamba chimeyenera kudutsa mu holo ya otsutsa. Munthu yemwe anajambula mgonero wotsiriza kumeneko, icho chinadutsa mu holo ya otsutsa. Bwanji Yohana tsutsa, izo zinamutengera iye moyo wake wonse. Koma tsopano icho chinapachikidwa mu holo ya otchuka, icho chiyenera kudutsa mu holo ya otsutsa. Ndipo mbale Mulungu, pamene ife tinayamba mu ichi chimene iwo amachitcha ichi chipembedzo cha mzimu oyera, kale mbuyo zakazapitazo ife tinkalowa makola akale ang'ono, nyumba ya wina wake, kasirolo kakang'ono kakutsogolo kwina kwake. Ndipo iwo ankayima panja ochimwa, ankatafuna chingamu, akuseka ndi kumasereula, ankati cha ife oyera odzikulubuza ndi kumagona mu ndende ndi china chilichonse. Izonzona iwo hamamenyedwa, iwo ankapangidwa chipongwe. Mlaliki wang'ono wachikulire anakhala nyumba mwanga tsiku lina, yemwe iwo anamuthamangitsira iye kunja kwa mzinda, ndipo iye ndi mkazi wake kuti adyetse ana ake. Iwo ankagona pa mabulangete amenewo, mabulangete onyowa, ndipo ankawapachika iwo mwamba mitengo ndi kuwasiya iwo aume kuyambira mmawa. Ndiye iwo ankatsikira mkanjira kanjanji kukadola chimanga. Pa nthawiyo panali ndi kachiwaya kokazingira kakang'ono kakale, iwo anakakonza iko ndi mwala. Ndipo iwo ankakhala moyo kwa masiku 12 kapena 14 pa nthawi akajamphale. Manejala wanga wakale, Mulungu adalitse mtima wake, mbale Bosworth wachikulire akugona uko ku Durban Africa usiku uno, akundipempherera ine kuti ndibere kumeneko. Anagona kutali ku Texas ndi msana wake utamenyedwa ndi zikwapu, pamene iwo anamuopseza kuti amudula mmero wake ndi china chilichonse. Pamene iye ankayenda ndi dzanja lothyoka akuyesetsa kuti anyamule sutikesi yake, adamenyedwa chifukwa cholalikira ubatizo wa mzimu oyera. Ankayendayenda adavala zikopa za nkhosa ndi zikopa za mbuzi, ndipo aumphawi ndi malo achipululu amene dziko lapansi si oyenera kuti liwalandire. Matchalitcha akuluakulu ankaseka ndi kumaloza zala zawo, iwo ankati, ife tinali oyera odzikulubuza, pamene ine ndinkamanga ndinayika malawa pangodya pamenepo, iwo anati iwo adzasandutsa kanthu kakang'ono kakale kameneko kukhala garaja. Zakhala zili zaka 20 zapitazo ndipo mzimu woyera ukukhalabe pano. Haleluya! Ndiko kulondola, ndipo chimene iwo ankati chinali zotentheka ndi chilichonse, mafumu ndi maufumu kudutsa dziko lapansi achitcha, anthu otchuka achiritsidwapo, mphamvu za Mulungu zasesa dziko lonse mpaka pano, ife tikuyima mamiliyoni a mphamvu. Haleluya! Ndipo limodzi la mawawuwu, icho chadutsa mwa otsutsa, iwo ankati icho chidzaotchedwa. Yohana nena kwa ine kumusikuno anati, obire iwe wasokonezeka ubongo wako ndizo zonse zomwe zilipo kwa izo, ngakhala apongozi anga omwe anati bwanji nyamatayo wapenga. Koma ngati ine ndatero, ine ndikukhala ndi nthawi yopambana. Ndiloleni ine ndikuuzeni inu china chake mbale, mvetserani izi, ndipo ine ndikunena izi mwaulemu. Haleluya! Gehena yense singayimitse izo, izo zinadzozedwa ndi Yesu Khristu kuti zidzakhale chomwecho, ndipo izo zidzakhala. Pakuti pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga, ndipo zipata za gehena sizidzawulaka iwo. Motani ndi chiyani icho? Mpingo wa mtundu wanji, thupi ndi mwazi, sizinaulule izi kwa iwe Petro. Koma Atate anga omwe ali kumwamba aululira izo kwa iwe, vumburutso la uzimu mwa mzimu woyera la mawu a Mulungu. Pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga, ndipo zipata za gehena sizidzakhoza kulaka iwo, iwo kupitilira patsogolo. Tsopano mʼbale, pokhala kuti iye akusekedwa ndi kuzunzidwa ndi kukankhidira mbuyo ndi chilichonse, umodzi wa mawa wa ulemerero uwu. Haleluya! Mbuye wankulu amene wayima mu ulemerero akulozera ntchito ake, osati mwa mphamvu, osati mwa nkhondo, koma mwa mzimu wanga, atero Ambuye, osati mwa theology, ndipo osati mwa galamala, osati mwa zinthu zina izi, koma mwa chikhulupiriro chopheka, choyera, chosayipitsidwa mwa Mwana wa Mulungu, ndi chimene iye ananena mu mawu ake. Iye akujambula chithunzicho. Iye akujambula chithunzi ndi chiyani chimenecho? Mpingo odzazidwa ndi mzimu woyera umene iye anaudzozeratu chisanafike chiyambi cha dziko lapansi, kuti adzaonekere kutsidya mu ulemerero wake. Ndipo ena amawa awa iye adzasesa pansi kudutsa kuchokera kumwamba. Haleluya! Monga maginito akulu, iye adzaunyamula mpingo wa ung'ono umenewo umene wakhala ukuzunzidwa, ukaupachika iwo kutsidya muholo ya zotchuka, pamene iwo uzidzapita kudutsa mu mlengalenga. Akufula mwinjiro uwu wa nofu, ine ndidzaugwetsa, ndipo ndidzauka ndikukatenga mphotho yosatha. Ndikufula pamene ndizidzadutsa mu mlengalenga. Tsalani bwino, tsalani bwino. Ora lokoma la pemphero. Amen. Atate athu akumwamba, ife tikukuthokozani inu usiku uno, sindikudziwa lomwe lili vuto, basi sindinathe kulowa mu phunziro ili mwanjira ina. Mzimu woyera ukusuntha, ukusefukira, kusunthira kumeneko. Oh, ife tikukuthokozani inu, tikukuthokozani inu, kuchokera mukuya kwa mtima wathu. Chifukwa cha chikondi chanu ndi mphamvu, zikomo inu Ambuye, zikomo inu chifukwa cha anthu odzichepetsa amene mumbado waukulu wa mdima uwu pansi apa. Munthawi yopambana iyi ya odzikhutitsa okha, odzikuza amalingaliro apamwamba, okonda zosangalatsa koposa kukonda Mulungu, mzimu ukuyankhula momveka kuti munthawi zotsiriza zinthu izi zidzachitika. Timoteyo wachiwiri firi mu mawu anu munati, iwo adzakhala ammutu amalingaliro apamwamba, kudziwa zambiri kuposa wina aliyense amalingaliro apamwamba, osadzigwira aukali ndi onyoza iwo amene ali abwino, wokhala nawo maonekedwe awu Mulungu koma kumakana mphamvu yake. Kwa oterowo chokaniko, Mulungu inu munayankhula mu tsiku limenero kuti inu mudzakhala nawo mpingo wa ung'ono, munati musaope kaguru kankhosa, ndi chifuniro cha Atate wanu kukupatsani inu ufumu. Zikomo inu Ambuye, chifukwa chotsegula maso anga osauka, ine osauka wakhungu, wakhungu kunja uko mutchimo, wobadwa mbanja lochimwa, ndipo ndinakulira pamwamba pa mbiya yakachasu. Oh, koma Mulungu momwe inu munatetezera ndikuthandiza ndikudalitsa ndikukhutitsa Kodi ine ndingakhoze bwanji kuforokoza kumbelera kwanga kwa inu Ambuye. O Mulungu mulole ichi chikhale chiyambi chabe Ambuye kuti ine ndikhoze kupitanso ku ngodya za dziko lapansi kulikonseko kukalalikira uthenga wa chiwombolo ndi chipulumutso. Mulungu ugwedezeni mpingo wa ung'ono wakale uwu kuposa kale lonse. Mulole mzimu woyera umugwire munthu aliyense pano, uwapangitse iwo kusala ndi kupemphera ndi kugona chafufumimba usana ndi usiku akufula mokweza Ambuye, mpaka chitsitsimutso chakachitidwe kachikale chiyambike apa Ambuye. Ndikudzasesa ponsepa kudutsa apa ndikutumizamo nthawi ya chikale yomwe iti iwabweretsa muna ndi akazi kubwerera kwa Mulungu. Perekaniza Atate, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Amen.
Shall we stand?
Ife tingayime.
Oh, I want to see him. Look upon his face. There to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Tears all past, home at last, ever to rejoice.
Hallelujah. Ine ndikuyangana pansi chapa, ine ndikukumbukira bambo wachikulira amene ankakonda kukhala pamenepo, pamene ine ndimakhala ndikulalikira mauthenga amenewo, hakulira, hakupukuta misonzi mʼmaso mwake, ndikudzayika manja ake mondikumbatira ine. Tsiku lina lowala ndidzapita ndipo ndidzakamuona iye. Ine ndikayangʼana chakumeneko ndipo ndimamuona wina yemwe wakhala kutsidyako ndi mlongo weba wachikulire. Ine ndikuwakumbukira osiyana-siyana amenewo. Ndi mlongo Snelling yemwe ankakonda kuyimba mukwaya, mbale George wang'ono wamuti ofira amakhala kumbuyo uko. Kodi wali kuti haleluya, iwo akutengerera kutali muzifuwa, haleluya, kusindikizidira mu ufumu wa Mulungu. Ine ndinawaona iwo pamene iwo ankapita. Ine ndinamuona mbale George wang'ono akupita kumeneko, yanali akungo yang'ana kudzera pakhomo ndipo akupita. Ndipo anati, hali kuti chikuchitika ndi chiyani? Ndamupempherera mdzukulu wake wang'ono sikuno, iye amadwala, ndiyeno iye amakhoza kuyang'ana pansi pamenepo ndipo amapitirira. Iwo anati, iye akumuyang'anira mbale Biyo. Iye sanali kundiyang'ana ine, chinthu choyamba inu mukudziwa, yanatembenuzira mutu wake kummawa, yanati, oh Yesu, ine ndimadziwa inu mudzabwera kudzanditenga ine. Anatambasula manja ake ndipo anafa, anapita kukakumana ndi Mulungu. Haleluya, oh my. Tiyeni tizipita kwathu, inu mukumukonda iye. Ine ndikudabwa ngati muli mwamuna kapena mkazi muno angati ine ndikufuna ndimudziwe iye muchidzalo cha mphamvu yake ya chiukitsiro chake. Wezani dzanja lanu. Mulungu akudalitseni inu dona. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu. Inu mukudabwa chifukwa chimene ine ndikuyembekezera kuyitanira paguwa uku. Ine ndili ndi chifukwa cha zimenezo. Chabwino. Wezani dzanja lanu. Ine ndikufuna ndimudziwe iye mumphamvu ya chiukitsiro chake, mphamvu youkitsidwa mbale. Ine sindikutanthauza china chake chimene inu muyenera kukumba ndi kukoka ndi kuyesa. Ine ndikutanthauza mungodzimasula nokha, ndipo Mulungu wakukwatulirani inu kutaliko kwina kwake, kumene ndi chisangalalo basi kumukhalira moyo iye. Palibe kanthu mu bwanji zinthu zinazo ndi zakufa basi monga 12 koloko maona. Palibe wopanda chikhumbo nkomwe, wopanda kutsutsika kwa iwo omwe ali mwa Khristu Yesu. Mayi zinthu zakale zimenezo za mdziko inu simukusowa kuti muzisiye izo, inu musatero. Palibe choti musiye izo zimangokusiyani inu. Inu izo basi mopweka palibepo pamenepo. Izo basi zimangopita kutali. Amen. Ndiangato mwe amawakonda Ambuye. Nenani amen. Munene izo mokweza kweni kweni. Amen. Chabino.
Take the name of Jesus with you, child.
Tembe nukani, ndipo mugirane chanza tsopano. Girane chanza ndi munthu wina wake pafupi ndi inu. Nenani ndine woko ndu akukumana ndi inu muno mukachisi. Ndiye dzikonzeni kachiwiri.
Precious name. Oh, how sweet.
Sobano, mwaka chete chete kweni kweni, mbetserani. Kudiro, sirogoma, chiri jonse kumamba, chinari chairo, chiri jonse badzikula pansi, chinari chairo, Yesu. Sobano ife twiramitse mitu yathu mpunzitsi wankulu yemwe anakhala paphiri tsiku lina ndipo inu munati muzipemphera monga chomwechi Atate athu pamene muli kumwamba dzina lanu liyeretsedwe ufumu wanu udze kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba chomwe chonso pansi pano mudipatse ife lero chakudya chathu chalero ndipo mutikhululukire ife zolakwa zathu monga ife tawakhululukira iwo amene atilakwira ife ndipo musatitengere ife kokati yesa koma mutipulumutse ife kwa woyipayo pakuti wanu ndi ufumu ndi mphamvu ndi ulemerero kwa nthawi zonse amen. Usiku wabwino Ambuye akudalitseni inu.